Kulunkulu, unkulunkulu omkhulu nonamandla owabumba zonke izinto ngamandla omoya wakhe futhi waletha uJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa owasifela ngesihle thina zoni olungileyo wafela abangalungile ukusibuyisela kule nhlanganyelo emangalisayo esinayo futhi noNkulunkulu. Njengalokhu sifundiswa ezwini elibusisiweyo ukuthi sasinenhlanganyelo naye ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye-kanye namadodana kaNkulunkulu enanela ngokujabula le emuva ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Sazi kanjani ukuthi lokho kwakunesikho kulesi sikhathi esifanayo iwundi lahlatshwa ngaso? Ukuthi kwathi uNkulunkulu ekucabangeni kwakhe okukhulu wasibona sihlokoma sijabule ngokusindiswa kwethu ngoJesu. Futhi namuhla ebusuku sinesandulelo kuphela salobo bunkulunkulu obukhulu benkazimulo obuye kwambulwa ekubuyeni kwakhe kwesibili. Konke kugula nokudabuka kuyophela. Khona-ke siyoba nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo ngokuba siyombona njengalokhu enjalo. Lapha njengoba sibona izandla zethu zishwabana, izinwele zethu ziphenduka zibampunga namahlombe ekhota, siyaqonda ukuthi singabafayo futhi sibheke othulini lapho amakhanda ethu ekhothamele khona manje futhi lapho esivela khona. Kodwa Nkosi uNkulunkulu, njengoba ngempela wena onguNkulunkulu wenza isethembiso sokuthi siyophinde sivuswe futhi ezinsukwini zokugcina futhi siyakukholwa. Ngesizotha simi nokukholwa kwethu namuhla ebusuku ebukhoneni bakho, siza ngesibindi ngoba uJesu wasiyale ukuba sikwenze. Kungesikho phezu kwanoma yikuphi okuhle sikwenzile ngoba kukho okulungileyo sikwenzileyo. Kodwa siza ngokuzithoba sizisho ukuba lingelethu eligugu ngenxa yomusa wakhe owabelwe thina. Ngakho-ke siyeza sicela ukuthi uzosibusisa namuhla ebusuku ekwethuleni izwi. Ukuthi umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa kepha ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Uthi makube ngumlomo kaNkulunkulu ozothi ukhulume namuhla ebusuku. Amazwi mawafike futhi kwangathi lingahamba lijule lingene ezinhliziyweni zethu thina balaleli futhi sigcwaliswe ngomoya wakho nobukhona bakho. Amen. Namuhla nayizolo, izolo ebusuku ngiqonde ukusho njalo, nanamuhla besikhuluma ngesihloko kuqala ukuba sibe isihloko esithi kungani singesilo ihlelo. Futhi sikwenze kwaqina impela kungani singesilo ihlelo futhi kungani singakholelwa emahlelweni. EBhayibhelini ukuthi amahlelo awakaze agcotshwe nguNkulunkulu. Lagcotshwa nguDeveli futhi kwafakazelwa nayiBhayibheli. Nokuthi ngamahlelo kudlaleka kanjani ukweduka. Manje siyakusho lokhu kuqondisa nokuletha leli tabernakele enhlanganyelweni ezwini likaNkulunkulu elibusisiweyo. Ukuthi amathemba ethu awakhele kulokho okushiwo yihlelo kumbe okushiwo noma yimuphi umuntu, lakhele kulokho okushiwo yiNkosi uNkulunkulu. Uthi yileyo ndlela kuphela esingaqondiswa ngokufanele ngayo. Futhi namhlanje ekuseni benginezinhlanu ngiyakholwa izindatshana ezahlukene eziphume ngehlelo ukungakhulunywa nhlobo ngazo eBhayibhelini, amabandla amaprotestane azikhothamelayo futhi befundisa isifundiso into efanayo isifebo esidala esiwumina ibandla elikatolika elisishumayelayo bese siphumela ebandleni lamaprotestane, futhi sikhothamela into efanayo ephambene noma yikuphi ezweni likaNkulunkulu. Ibandla lokuqala lehlelo silibuke phezulu namuhla ntambama emlandweni wobaba baseNayisiya, lebandla laseNayisiya. Emva kokufa kwabapostoli bafika lapho-ke obaba baseNayisiya futhi baqhubeka iminyaka eminingi. Amakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu eminyaka ekugcineni kwafika eNayisiya eFulansi lapho ababe nomkhandlu omkhulu waseNayisiya. Futhi phakathi lapho babumba lezi zifundiso ezingenakuphikiswa ibandla likatolika elinazo manje ethe futhi yaze yahlela yanikezelwa amaprotestani. futhi njengoba ngishilo ekufundiseni namuhla ekuseni ngamunye waleyo minyaka yebandla uqhubeke kwenyukele kulowo nyaka webandla iThesalonika ishumi nanhlanu lamakhulu eminyaka yezikhathi zobumnyama akuzange nakanye ngaphandle kokuthi wathi usenalo igama lami futhi ngakulolo olunye uhlangothi babengasekho nhlobo kukristu beza ngegama lehlelo iKatolika, uLuther, uWesley, iBaptist, iPresbyterian, iPentecost kwehle njalo. Kodwa ngaphambi nje kokuvalwa konyaka wathi ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo niyabona na uthi lowo nyaka sikholwa ukuthi sikuwo njengamanje unyaka omnyango ovuliweyo phakathi kokuphuma kokugcina kwebandla laseLaodikiya futhi kuyiyo nhle eminyaka engamakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu emkhandweni waseLaodikiya futhi phakathi lapho bazithathela lezi zindlela njengokufafaza ukuthela nemibhaphathizo yamanga umoya ongcwele wamanga zonke lezi ezinye izinto bazithathela khona kwase kuthi-ke lapho uLuther engumphristi futhi waphuma ebandleni elikatolika kweza nalezi zinto futhi khona lapho kwaphuma uZwingli kuZwingli kwaphuma uCalvin kuCalvin kwaphuma uWesley oh kwehle njalo futhi yilokhu behla nazo lezi zimfundiso ezingenakuphikiswa futhi uNkulunkulu angalihola kanjani ibandla lakhe nxa belandela imigwaqo ongakaze alokothe abakhiphele yona ukuba baholelwe kuyo na futhi khumbulani ezambulweni ishumi nesikhombisa sithole owesifazane manje la mazwi asobala alotshwe ebhayibhelini ngakho ngicagele ngingawasho lathi yena wesifazane wayisifebe lokho kusho ukuthi wayengowesifazane onegama elibi ukuthi wayefanele ukuba ugane indoda futhi wafeba nezwe futhi wayengunina wezifebe ngakho-ke wayenamadodakazi futhi ngokomumo wamazwe sikudwebile lokho elapho mina qobo lwami ngikubona embhalweni ngibona izimfundiso zalo nakho konke ngiyakholwa inkosi ikubeke emgceni ngokuphelele ukuthi lokho kungebe ngenye into ngaphandle kwebandla elikatolika phela okungaba yiyona futhi lazalani na amabandla amaprotestane impela lenze njalo futhi esandleni sakhe wayephethe isitsha sewayini sobufebe bakhe futhi wayelinika amakhosi omhlaba futhi wayengumbusi phezu komhlaba wonke sikhuluma ngokomoya futhi kunjalo ngempela akekho omunye bukani ake sithi singabuyela kudaniyeli sithole isithombe bukani isithombe ikhanda legolide umbusi wasebhabhiloni ithusi kumbe isiliva amamede namapresiya ithusi u-Alexander the Great nokunye umbuso wamagreki kwase-ke kuba yimibuso yamaroma iroma engasempumalanga ngasentshonalanga izinyawo ezimbili futhi qaphela kule mibuso elishumi ehambisana ncamashini lezo zimpondo ezilishumi ebesikhuluma ngazo namuhla ekuseni uwo ngamunye waleyo mibuso elishumi eyayizodlondobala kwaba khona insimbi nebumba kuxutshaniswe ndawonye naleyo nsimbi ivela emilenzeni okwakuyiroma futhi kukhona umusho woburoma oxutshaniswe ezizweni ngezizwe ezikhona phansi kwezulu ngebandla elikatolika kunjalo impela futhi soze zaxubana nomaphi futhi bayoganiselana phakathi komunye nomunye ibhayibheli lathi bayokwenza futhi babuke namuhla umfana wakho uhamba nentombazane ikatolika uma bezoganana bafanele bethembise ukuthi bazokhulisa abantwana babo babe ngamakatolika niyabona ngapha nangapha niyabo kungubhibhiza amandla omunye kepha kuyini na ibhayibheli likubeka ngokuthi konke kuyisifebe manje nizokwenze njani na kunjalo futhi ziyohanjelwa kanjani izono zabantu sibuyela emuva kuDuteronomi ukukhombisa ukuthi umntwana oyivezandlebe umntwana wesihlahla wayengenakulokotha ngisho kungena ebandleni lenkosi ezizukulwaneni ezilishumi nane lokho kokuphansi komthetho nokristu ufikele ukukhulisa umthetho kangakanani-ke manje na futhi kwenzekani kulaba yini indaba ngalaba osimuka nandwendwana emgwaqeni namuhla laba besifazane abancane bedonsa usikilidi futhi begqoka izikhindi osimuka nandwendwe abaphungule izinwele nokunye na yini indaba ngakhona yini ngoba unina wawo waziphatha kanjalo ngihanjelwa ububi kusuka esizukulwaneni kuya kwesinye futhi kuyilokho futhi sinani na sesifike endaweni sekuyisikumbata sesisona esincobancoba uqobo yinalesi sizathu uNkulunkulu evuse iRashiya ngaleya nebhomu le-athomu ukumesula njengoba wabanjalo uzamqolo wasemandulo lapho ekhuphula amafa impela kwenzile nebhayibheli lisho njalo iRashiya njengoba beyizwe elingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona elingakholwa ekutheni uNkulunkulu ukhona ibisebenza ezandleni zikaNkulunkulu somandla uqobo impela njengenkosi uNebukadinesari wayezebhubhisa i-Israyeli ngoba behluleka ukuhamba noNkulunkulu iRashiya idlondlobala iya phezulu ukuba iphindiselele abangcwele kokwebandla elikatolika kwegazi elichithile labangcwele ibhayibheli lasho njalo izothatha yonke into. Ngakho bukani lapha, uma unina wawo wayeyintombazane yamakhorasi, nogogo wawo nonina wayeyisilwana ndwendwe, uyini namuhla na umculi wokuzinyikanyika ahundule izingubo? Bazoba yini abantwana bakhe na? Wena uthi ngabe uNkulunkulu wenza lokho na? Yebo mnumzane. UNkulunkulu uhambele kubi bantwana isizukulwane kuze kube nasesizukulwane zeshumi nane. Uthi uma uKristu efikela ukukhulisa singathi izizukulwane ezilikhulu kumbe izizukulwane ezingamakhulu amahlanu. Ngani wathi ngabasenduloni bezwile bethi ngabasendulo ungabulali? Ngithi kini othukuthelela umfowabo ngaphandle kwesizathu usebulele vele. Ngibezwile bethi ngabasendulo ungaphingi. Kepha ngithe obuka owesifazane namkhanuke usephingile. Wawenza yini ukukhulisa na? Ukwenza kube kukhulu ngokuphindwe kaningi. Uthi umaphathi womthetho kwakuyizizukulwane ezilishumi nane kuyothetha isikhathi eside kangakanani entweni efanayo namuhla na? Futhi insizwa nowesilisa ophakathi nendawo budala nowesilisa oganiwe abasenako ukuhlonipha izifungo zemishado yabo? Ngani bavele bathathe abesifazane bahlale nabo noma kuphi njengezinja nja? Kangcono kabi futhi nobuqotho bungcono kabi kunabanye abantu abanabo. Uthi ngiyazi ukuthi lokho kuqine kabi kodwa kuliqiniso. Ngani na? Namabanda vele aziyele phambili nje futhi angathi vu ngakho. Ngani na? Benza njengoba kwenza unina nje. Amasonto kuthatha kube ufuzo. Sizathu ibandla naleli bandla lamaprotestani aphuma ebandleni elikatolika. Izono zebandla elikatolika zihandlelwe phezu kwamaprotestani. Phela linjalo ngakho ibhodo ngeke lithi iketele lingcolile. Uliqiniso ngempela. Manje siyathola futhi embhalweni sitholile futhi angizange ngibone inoti phezu kwetafule lapha kulo busuku. Ngathi ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu akagcoba khona ihlelo. Ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu akagcoba khona umshumayeli wesifazane. Ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu akagcoba khona ukufafaza. Ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu akagcoba khona ukuthela. Ngikhombise indawo eyodwa lapho uNkulunkulu ake waba noma ngubani obhatizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele. Zithole lezo zinto. Kepha nokho ngesikhathi zonke siyazenza. Uphathi nje impela ebandeni. Manje ngitheni na? Kuhle isizathu sokuba singabanga yibhaptisti ngoba sikholelwa ekubhaptizweni egameni lenkosi uJesu Kristu. Akukho noyedwa nhlobo ebhayibhelini obhatizwa noma ngayiphi enye indlela. Ikhombise indawo eyodwa lapho kukhona umuntu oyedwa akubhathizwa khona egameni likayise indodana umoya ongcwele. Ngizophakamisa izandla zami ngithi ngumprofethi wamanga. Uthi uma ibhayibheli lithi umele ubhathizwe egameni likaJesu Kristu, lokho kusho ukuthi umele ukwenze ngaleyo ndlela. UPawulu wabayala ukuba baphile babhaphathizwe. Akunandaba ukuthi babhaphathizwe kanjani, wayefanele beze babhaphathizwe futhi. Babhaphathizwe yiyo leyo ndoda eyabhaphathiza uJesu Kristu, Johane umbhaphathizi. Usasebenze nifanele nize nibhaphathizwe futhi. Futhi kwakufanele bakwenze ngaphambi kokuba bemukele umoya ongcwele. Ngakulo uhlelo lukaNkulunkulu. Ngingahle ngithi kujula kancane kunalokho namuhla ebusuku. Ngani na? UJesu eligcina izwi lakhe nakukholwa khona? Manje cishe impela nonke benikhona lapha namhlanje ebuseni, kodwa ngifuna ukubeka okuningana phezu kwalokho. Ngoba ingani umyalo kaPawulu ayale lokho emuva kokuba sekwenziwe na? UPawulu wathi ngisho noma ingelosi evela ezulwini yafika yashumayela noma yini enye mayibe ngecalekisiweyo. Manje mina nithi sinokukhanya okusha kukho, cha bo, aninakho? Yilokho udeveli afika nakho ku-Eva, ukukhanya okunye okusha. Ingokuhamba kukho kukhanya uNkulunkulu asevele ukubekile lapha kuphela. Manje qaphelani lokhu ukuthi kulula kanjani. Inkathi behla bevele entabeni yokuguqulwa isimo, uJesu wathi kubafundi bakhe, abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani na? Omunye wathi unguMose noma u-Eliya, omunye wabaprofeti. Wathi nina nithi ubani na? Wathi uPetro wathi wena nguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJona, ngokuba inyama negazi kwambwelanga lokhu. Yabo, akuzi ngamakholiji, akuzi ngamahlelo. Inyama negazi kwambwelanga lokhu. Awuzange ufunde nganoma yisiphi isikole sesayensi yezenkolo ngoNkulunkulu nenkolo. Yebo, baba wami osezulwini kwambulele lokhu. Phezu kwalidola ngiyakulakha ibandla lami, amasango ehayidesi awuyi kulahlula. Isambulo sokomoya sokuthi ungubani. Qaphelani, nami ngithi unguPetru, futhi ngiyakukunika izihluthulelo kuwo umbuso. Uyakukubopha emhlabeni, uyakukubopha ezulwini. Uyawukhulula emhlabeni, uyawukhulula ezulwini. Manje wayefanele aligcine izwi lakhe, kunjalo wayengesuye uNkulunkulu. Manje futhi lapho ekwenza lokho, ezinsukwini ezimbalwa kamuva wabethelwa wavuka wenyukela wangena phezulu ezulwini nophethe wavula ivangeli ngosuku lwePentecost. Ngabe wenza na yena ngempela wakwenza. Manje qaphelani lapho wayesezo bonke babebhinga ngoba babegcwaliswe ngomoya. Babebizwa ngabakholwa okuphambene nokukholwa okuyikho, abaginqiki abangcwele kumbe inhlobo ethile yegama elinjengalokho. Sibaze bahleka base bethi lawo agcwele iwayini elisha. NoPetro esukuma phakathi kwabo waphakamisa izwi lakhe wayesethi, madoda bazalwane, izwani izwi lami. Yizo amazwi ami nibeke indebe kimi. Laba abadakiwe njengokubani cabanga ukuthi banjalo, leli kuseyihora esithathu nje lemini. Kodwa lokhu kuyibo okukhulunywa ngomprofeti uJoel. And it shall come to pass. Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela ukuthi ngiyakuthulela umoya wami. Ngalokho ayokwenza phezu kwamadodana akhe namadodakazi akhe nezincekukazi zakhe nokunjalo osukwini. Futhi lapho beqala ukuzwa lokhu basikeka enhliziyweni yabo. Ukuba bayizwe indoda eyingamazi ngisho u-abici wayo, nokho bayazi bazi ukuthi yayinokuthile ngaphakathi kuyo kuyishisa umoya ongcwele. Ungamisa na ngani kwakuyofana nokuzama ukucisha umlilo endlini eyomileyo ngosuku olunomoya wawungeke ukwenza. Wayegcwaliswe ngomoya ongcwele. Pho wayesenze njani manje na? Bathi kuhle madoda abazalwane, singenze njani kuye sisindiswe na? Manje qaphelani Petro, wena unezithulela kuwo umbuso, niyabona na? Manje ngenkathi uJesu evuka ngosuku lwesithathu, wayengenazo izithulela kuwo umbuso wezulu, benikwazi lokho na? Wathi nginezithulela zasekufeni neHayidesi, kepha hayi kuwo umbuso ngoba zazinikezelwe uPetro. Manje wathi Petro, okukhulula emhlabeni ngiyakukhulula ezulwini, okubopha emhlabeni ngiyakubopha ezulwini. Manje nangu umi nezithulelo ukuba avuye lento ebusisiweyo kulo izwe, futhi nangu nezithulelo esandleni sakhe. Futhi bayabuza, singenze njani ukuze sisindiswe na? Manje kunandaba ukuthi umpostoli wayethe akwenziweni, uNkulunkulu ufanele akuvume ezulwini uma emnika lelo gunya. Manje uPetro wathi, phendukani lo nalo abhaptizwe egameni likaJesu Kristu kube kushela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Akukunjalo na? Futhi ngaleso sizathu izithuthulelo zaphenduka ezulwini, kunoma yiliphi elinye igama, nangayiphi enye indlela, nangasiphi esinye, nangasiphi esinye isimo. Saphenduka emhlabeni, futhi saphenduka ezulwini, kungendlela uJesu akaligcinanga izwi lakhe kuPetro, futhi yonke into yeBhayibheli. Babhaptizwa emva kwalokho babhaptizwa egameni likaJesu Kristu, futhi labo ababebhaptizwe ngaphambi kwalokho babefanele beze baphinde babhaptizwe futhi egameni likaJesu Kristu kuba bathole umoya ongcwele. Yilokho kuyikho kusahamba ngokufanayo. Ngakho uma sifundisa ngobhaptizo egameni likaYise, indodana nomoya ongcwele kuyisiprofetho samanga. Manje angifuni ukulimaza kodwa akufanele ngikuqinise lokhu khona leli bandla lizokwazi ukuthi kuyini. Asikho lapha njengesichele semidumba eqhumile engafundile, siyazi ukuthi simi kuphi ezweni kaNkulunkulu, niyabo siyazi. Iphonta inhlelelo kunoma ngubani ukuba angikhombise indawo eyodwa lapho noma ubani ake abhathizwa khona egameni likaYise, indodana umoya ongcwele. Manje nizolalela isiprofeto samanga noma iqiniso na? Ulani imibhalo kukini? Ikhombisa ukuthi kubuphi lapho umuntu oyedwa eBhayibhelini lapho khona ibandla lake lagcotshwa laba yihlelo eBhayibhelini. Ikhombisa eBhayibhelini lapho bake bagcoba khona umshumayeli wesifazane. Ikhombisa eBhayibhelini lapho zonke lezi zinto esikade sikhuluma ngazo ukuthi zake zagcotshwa yini eBhayibhelini. Azikho lapho. Itshela indawo eyodwa. Niya ehlelweni. Kuhle ngenkathi amaMethodist evuka ashumayela ukungcweliswa. Lokho kuhle. Kodwa ngenkathi benza lokho, benza ihlelo, kuphela lapho-ke. Yingizathi iBhayibheli lathi unegama uthi ngingumKristu. Kuhle, ngwaliphi ihlelo na? Uthi iMethodist ngani? Uyisifebeke. IBaptist isifebe. IPentecost uyisifebe. Wayelo bandla ufanele ube ngokaKristu. Akukho sidingo sokuthi Methodist, Baptist. Kristu ngenhliziyo. Onke ngalinye elawo mahlelo angazala abantwana, abantwana bakaNkulunkulu kunjalo. Kodwa uma nicabanga ukuthi nizozimini ngoba nje niyiMethodist noma iBaptist nisephutheni. Njengaleso sizathu sihlale ngaphandle kwaleyonto. Kungani amaBaptist engaboni na? Sabuza umlisi weMethodist lapha ebhala ngesifundo esithile ukuze athole isiqu senyuvesithi usanda kubhala esikhathini esingeside esadlule. Wathi kukodwa kuphela thina okusambanisa nawe uzilazila kumaPentecost. Ngathi ubani uthina na? Thina maMethodist. Ngathi kuhle, ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani. Ngizoza edolobheni lakini bese uvumele amaMethodist awuxhase. Oh, wathi kusobala ngeke sakwenze lokho. Ngathi yilokho yilokho ebengicabanga.
I stay with the Pentecostal because the
Pentecostal ngoba
Pentecostal yakukholwa.
They're the ones drawing the benefits. Yiko ahlomulayo kukho. Ilife khona maduze njengebandla lePentecostal na. Ingenye izimangaliso ezivelayo ezinkulu kunazo zonke kulonyaka. Athola abaningi abaphendukileyo ngonyaka wodwa kunawo onke amabandla ehlanganiswe ndawonye. Kana ngisho naseziphosisweni zawo uNkulunkulu ubaqhubela phambili ngoba alikholwa iqiniso futhi amasha aqhubeke nalo. Kodwa senzani manje na? Niyabona na? Ngaleso sizathu singesini ihlelo. Futhi ngempela njengoba iPentecost ihlela, futhi ngenkathi emuva ngaleyo yanga inkathi umoya ongcwele owokuqala uthululwa ebandleni lePentecost emashumi amane eminyaka edlula, futhi baqala ukukhuluma ngezilimi esinye seziphiwo. Leso ngesincane kunazo zonke eziphiweni. Leso ngesincane seziphiwo ngokukaPawulu ongcwele ukhuluma ngezilimi. Futhi wathi nje ungehla, oh bathi ngitholile manje futhi benza ihlelo umkhandlu kazwelonke osekuyi-Assemblies of God. Manje akukho umuntu onawo ngaphandle kokuba akhulume ngezilimi, futhi uNkulunkulu wavele waqhubekela phambili wasuka kubo wabayeka bahlala lapho. Sikela, yebo mnumzane. Nakho sekufika be-oneness base bethola ubhapathiso egameni likaJesu. Bathi, oh siwutholile, bahlela. Benzani na? UNkulunkulu wavele wasuka waphuma wabashiya behleli lapho. Dayo mageze ngiyabona abe oneness bangeke baye kuma assemblies, ama assemblies angeke aye kwabe oneness. Khuluma kwamanye amadoda awedlula onke abanawo umnumzane Ghost noDr Pope nabaningi amadoda ngamadoda amakhulu kahle laphansi nabo. Ngathi ungabufundisa kanjani lebufakazi bokuqala njengesifundiso esikhulu na? Yebo wathi mfowethu Branham, abubodwa abubili kumbe obuthathu babo babuqinisile ngempela. Wathi siyazi ukuthi lokho kuliphutha, kodwa asingenzani pho? Uma sisho noma yini ngakho manje ngani kuyothikameza lonke uhlelo impela, futhi ungeke usaphinde kube ngumbhishophi umbonisi kazwelonke. Yilo umqondo kwethu kokuba nemishini encane ekhonini kumbe ngishumayele phansi komuthi weshoba ngibe neqiniso. Impela bese wazi ukuthi ukhuluma iqiniso. Qiniso futhi ubophezekile njengomKristu kuba uthele kufakazi beqiniso. UNkulunkulu uzokubeka icala ngakho. Bese kulezi zinto uma ungakabhapathizwa egameni likaJesu Kristu futhi ungakazenzi lezi zinto, futhi ungakawamukeli umoya ongcwele, wena uthi oh ngakhuluma ngezilimi. Lokho akusho ukuthi unomoya ongcwele. Babonile abathakathikazi, abathakathi besilisa, amademoni nakho konke okunye bekhuluma ngezilimi. Impela abanawo umoya ongcwele futhi niyakwazi lokho. Baphuza igazi okugephezini lwekhanda lomuntu basine futhi babize udeveli bakhulume ngezilimi. Impela abanawo umoya ongcwele. Ngakho ngoba wakhuluma ngezilimi lokho akusho ukuthi nawo. Okuyelandela kuphela ongazi ngayo ukuthi unawo uma umoya wakho ufakazelana nomoya wakhe nezithelo zikamoya zikulandela. Uthanda, ukukholeka, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubuvu, umnene, ububele. Kulapho wazi khona ukuthi unomoya ongcwele uyazifakazela. Manje uma uzama ukuphumula phezu kokuthi ngoba ungowe assemblies kumbe owe baptist kumbe owe presbyterian, uyabona ukuthi wenzani na? Uthatha igama lesifebe. Kunjalo impela, phuma kuleyo nto, thetha kuyo. Ngisho ukuphuma ebandleni lakho kumbe noma yini yenza ofuna ukukwenza ngalokho, kodwa shiya ekubambeleleni kokuthi oh ngiyipresbyterian, asikholelwa ezinsukwini zezimangaliso. Akukholwa ngani na? IBhayibheli yakufundisa. Wongi ngowebandla likaKristu bathi izinsuku zezimangaliso sezedlule. Abaprofethi bamanga banikhombisa lapho uJesu Kristu enika khona ibandla amandla okuphulukisa abagulayo nokuvusa abafileyo nokukhipha amadimoni. Ngiphonsa inselelo kunoma yimuphi umuntu ukuba angikhombise umbhalo eBhayibhelini lapho akususa khona ebandleni. Wasuswa yini na? Imfundiso yenu engaphikiswa. Kunjalo akusilo izwi kaNkulunkulu. Umoya ongcwele usawenza umsebenzi, uqhubeka ngokufanayo nje futhi uyoqhubeka njalo njalo. Nalesi sizathu singesilona ihlelo, banesimo sokumesaba uNkulunkulu ephamandla akho bewaphika labo-ke wobagwema. Asikholelwa kuleyo nto. Manje kwaze kwaqala kanjani na? Kuzomele sisheshise singene kukho ngokushesha okungenzeka manje. Kwaqaleka kanjani? Manje sinemibhalo eminingi elotshwe lapha mayelana nomoya ongcwele. Futhi enye into, siphonse inselelo izwe lebusuku ngokubekezela kwabangcwele. Hayi ngendlela amabhaptisti akukholwa ngayo. Cha bo mnumzane. Impela ngiyehluka kumabhaptisti nombono wabo nesikhathiselo sokuzicabangela kwabo ngobuCalvin. Impela ngivumelana namapresbyterian.
Angivumelani namamethodist ngendlela yawo yemfundiso ka-Arminius. Yebo mnumzane, kepha bobabini banalo iqiniso, kodwa kumele ulibuyise lapha lapho okuyiqiniso khona. Uma uphuma umuntu adatheka lapho udlebeleka nalo impela. Amabhaptist ayangena babhaptize ababili ngapha futhi aculise nomshumayeli, ababhaptize abayisishiyagalolunye kwabayishumi babhema osikilithi. Abuyele ngaphandle bese bema phandle lapho futhi bandlale amakhadi leluthana ubusuku bonke bezulazula nokuthengiselana kwabhizinisi akhuthuzayo. Nabo bonke abesifazane begqoke izithindi phandle lapha bezulazula emigwaqeni futhi baphungule izinwele zabo futhi babheme bakhulume namaphathana okutisha nokuthunga futhi bakhulume ngamahlaya angcolile. Bese nithi lapho kungubuKristu na? Futhi nicabanga ukuthi nokuphepha kwaphakade na?
You're going to hell like that.
Ngeke wazijabulise ezulwini nanoma ngayiphi indlela impela ngeke. Lokho akusikho ukuphepha kwaphakade. Ngifanxa umuntu ezelwe ngokusho ngomoya ongcwele. Kose ngoba nagcuma xhuma phansi naphezulu nakhuluma ngezilimi nagijima phansi naphezulu ezikhaleni zezihlalo, lokho akusho ukuthi ninokuphepha kwaphakade. Ngalo wothi ufake lokho ekhanda lakho. Hhabo mnumzane, impela akusho lokho. Ukuthi eyakho qho impilo iyakuveza ifakaze ukuthi awulungile kuNkulunkulu, kunjani awulungile, lokho akukabisikho ukuphepha kwaphakade nokho. Kodwa ngifuna ukunibuza okuthile, ngabe kukhona yini ukuphepha kwaphakade na? Bible lisho njalo. Bible lathi amagama ethu alotho encwadini yokuphila yewundlu izwe lingakabibikho. Njengoba ngishilo namuhla ekuseni ngiyakusho futhi, umlisa waloba iculo kube khona igama elisha elilotshwe phansi enkazimulweni kulobusuku futhi ngelami, umbono wakhe wawulungile kodwa wawunephutha ngombhalo. Igama lakho alizange lilotshwe ngobusuku owasindiswa ngabo. Igama lakho ngokweBhayibheli ngokwezambulo seshumi nantathu, ishumi lesikhombisa nokunye lalotshwa lapho izwe lingakabibikho. NoJesu Kristu wahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Wena wenza kanjani uNkulunkulu ongongana siphelo? Wena wenza kanjani uNkulunkulu ongongana siphelo azisiphethe kusukela ekuqaleni? Wengake asivumele kanjani isono ukuba sifike emhlabeni uma kwakungena sizathu na? Ukwesekela nje manje ezinye zezinto esizishilo. Yini yabanga yokuqala, umsindisi noma isoni na? Umsindisi impela. Ikuphi okunamandla kakhulu, umsindisi noma isoni na? Uma umsindisi engasusa isono unamandla kakhulu. Kuhle wasithethelelani isono senzeka endaweni yokulana ukuba kukhombise ukuthi wayengumsindisi. Yini namandla kakhulu, uphulukisi noma ukugula na? Phulukisi kobe wakuthethelelani ukugula ukuba kufike na? Ukuba akhombise ukuthi wayengumphulukisi. Ngizizwa ngigcwala ukholo njengamanje. Yebo
mnumzane.
Oh he, lokho izingxenye zakhe. Ingabe tethela inkathazo ifike? Ingabe tethela ukudabuka kufike? Kuba khombisa ukuthi ungukujabula phela kuyikho. Ingakho sinobusuku ukufakazisa ukuthi kukhona imini. Ingakho sinolaka ukukhombisa ukuthi kukhona ukuthula phela kuyisizathu esimelayo nesiphilisayo.
Oh,
uyamangalisa. Manje kwaqala kanjani na? Zongena kukho ngqongo kusheshe kukhulu esingakwenza ukuze inganinihlalisi ubusuku bonke. Manje ngifuna kube khona isiqalo sezinto zonke. Futhi ngifuna ukunibuza okuthize. Manje lokhu ungavele nje lokhu kusongele ngaphezulu ephaketheni lakho levesi. Awudingi lokhu kubeka ngaphezulu nendishi ejoyelekileyo.
But listen to this. If you are an eternal creature, uma
isidalo esinguna phakade, khona ke awukaze ube nesiqalo, kumbe ngeke uze ube nesiphelo. Kuba iphakade livela egameni elingukuthi akuna siqalo kumbe akuna siphelo. Ngikukhumbuli na? Ngithena muhle kuseni ukuthi waba kanjani ukuthi uMelikisedeki lapho ehlangabezana noAbrahama esebuya ekubuyeleni amakhosi?
And the Bible said in Hebrews 7 that
neBhayibheli lathi kumaHebheru esikhombisa ukuthi uLevi wamthelela oweshumi uMelikizedeki esesezinkalweni zikayise u-Abrahama.
U-Abrahama
wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uLevi. Lo kwakungubaba umkhulu nokhokho. Uthi uLevi esesezinkalweni zikakhokho wakhe, iBhayibheli liyambonga ngokuthela oweshumi kukaMelikizedeki. Khuluma ngephakade. Wo. akazange athi wakwenza esithunzini kungashiwo nje ukuthi wakwenza ibhayibheli athi wathela weshumi amen
that if we come to the right seed
ngakho uma sivela ngendlela kuyiyona yona ngenkathi upawulu eshumayela ivangeli ngangilapho nani nani lapho sizongena kulokho emzuzwini nje kuthe ngqo ezindlebeni zethu qaphelani yilokho umbhalo okushoyo kithi waze kwaye emumva le cabanga nje ulevi wasekuba ngujakobe uyise wasekuba ngu-isaka uyise wasekuba ngu-abrahama uyise ukhokho wakhe ngenkathi ulevi esesezintalweni zikakhokho wakhe wathela okweshumi kukamelkizedeki ufuna ukunibuza ubani lo ujobe amashumi amabili nesikhombisa amashumi amathathu nesishiyagalombili lapho ethi wawukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na lapho izikayeli zokuzo zahlabela kanye kanye nawo onke madodana kankulunkulu enanela ngokujabula na ayengobani amadodana kankulunkulu ayenanela ngokujabula na ujesu wabatshela wathi nganginokujabula nani ngaphambi kokusekelwa kwezwe sizezidalwa zesikhathi sizidalwa zongubuphakade angekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi ngakho konke okuza kimi ngiyobapha ukuphila okuphakade ngimvuse ngemihla yokuphela akakho ngabahlwithe esandleni sikababa wami ongipha bona nizolahleka kanjani na niyaboni novalo niyesaba nizogijima yonke indawo lapha kuthi lokho kungobunye bobufakazi obukhulu kunabo bonke ezweni anikabikho ndawo kunjalo unkulunkulu angake akusindise kanjani uma bangaki kuleli bandla ningaphakamisa izandla zenu nikhole ukuthi unkulunkulu ungongenasiphelo na niyazi ukuthi igama ngenasiphelo lichaza ukuthini na lokho kuphelele nje okungenasiphelo ungeke ulichaze igama elithi ngenasiphelo soke wayithatha ikhamera yakho wayibeka phezu kokungenasiphelo na ngani kuchaze ukuthi nje kusukela emva kwalokho kulungile ayisekho nhlobo indlela yokuyiqondisa kuhle uyilokho-ke unkulunkulu ungongenasiphelo futhi uma engeyona siphelo wakungabe bikho bhungane nampukane nezeze nantwala nantekenya kumbe nalutho olwake lwaba semhlabeni kumbe oluyoke lube khona unkulunkulu angalwazanga phambi kokubunjwa kwezwe khona omunye umqondo wokungabi nasiphelo yebo-ke unkulunkulu ongenasiphelo okusindisa lapha azi ukuthi uzolahlekelwa nguwe ngeviki elizayo kumbe ngenyanga ezayo kumbe ngonyaka ozayo ngani wehlula yona impela inhloso ngeke alahlekelwa nguwe wazwa amazwi ami akhwele ngongithumileyo nokuphila okuphakade akasayi kuye ekwahlulelweni ngeba usephumile ekufeni wangena ekuphileni angeke akwenze ngiyakwenza eminingi lowo ozelwe ngunkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu kankulunkulu ihlala kuye futhi akana kona angona kanjani lapho kukhona umnikelo wesono ngaye na ngingagula kanjani uma ngiphile saka na ngingaba impuputhe kanjani uma ngikwazi ukubona na ohe ngingaba kanjani isendlini futhi ngibe ngaphandle kwendlu ngesikhathi esisodwa na ngingadakwa kanjani futhi ngibe ngingadakiwe ngesikhathi esisodwa na ngakukwenze futhi uma usindisiwe uphansi kwezivumelwane nezinto zakho azibalelwa kuwe azange asho udavide ukuthi ubusisiwe umuntu unkulunkulu angaye kumbale isono abalelwe isono na unkulunkulu asibalele isono isidalwa sakhe lokho akusile utsede kodwa lelo
yibhayibheli
unkulunkulu angaye kambalele isono olungileyo unkulunkulu ngomusa wakhe ngokumisela ngaphambili engathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa kuba bonke beze kuphendukeni kodwa engengonasiphelo futhi azi ukuthi ubani oyokuza nokuthi ngubani ongayikuza wayazi ukumisela ngaphambili ukuthi konke kusebenze kuyo intando yakhe ungakwenzanga wasivumelelani isono khona ekuqaleni na lapho engumsindisi kuba sasingazange sibe khona isono wayengeke abe ngumsindisi ingxenye okwakukuye kwakungeke kukhishwe waba kanjani ngumphulukisi na waba kanjani ngumphulukisi na ngoba wavumela kugule kuba kufike ukuze azikhombise qobo lwakhe engumphulukisi wayengumphulukisi ngaba kanjani wayeyokwaziwa kanjani na yayiyoke isebenze kanjani ingxenye yakhe na wayeyoke ngumphulukisi kanjani kuba kwakungakaze kube khona ukugula na wamela kuvumela ukugula akumangalisa upawulu wathi kumaroma 8:2 siwula ubani ongatshela umbumbi ukuthi akenzeni ngalo ubani lapho ubumba luvuka khona lwase luthi ungenzelani wena ngibe njena na akamphakamiselanga yona yini inhloso efanele ufaro ukuze abonakalise inkazimulo yakhe phansi egibhithe na wena lukhuni lowo athanda kumenza lukhuni alungisise lowo athanda kumlungisisa thathaza ngomuntu kodwa kuya ngokuhawukela kwankulunkulu ngakho wawungahlangene nakho awunakho nokukodwa ongakwenza uma kungumusa uma kuyisipho sesihle ayikho into ongayenza amelane naso unkulunkulu kuphe sona futhi leyo yintando kankulunkulu leyo nto unkulunkulu akumisele yona ngaphambili ibhayibheli lathi samiselwa ngaphambili ukuba sibe ngamadodana obuntwana amadodana kankulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe waseke ngenkathi unkulunkulu ehlaba iwundlu ecabangeni kwakhe eqobo lwakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukufakazela izingxenye zakhe lokho ayeyikho ngenkathi iwundlu lihlatshwa sahlatshwa kanye nalo ngenkathi igazi lewundlu likhongozelwe emqondweni wakhe eqobo lwakhe emuva leyo ngaphambi kokusekelwa kwezwe amagama enu nelami alotshwa encwadini ngaleyo nkathi bonke kusekucabangeni kwakhe okukhulu ungongena siphelo uma engakwenzanga wakuvumelelani na ikuphi okuqina kakhulu ngishilo umsindisi noma ayisoni na ikuphi okunamandla amaningi kakhulu na ngakho-ke oqinile wavumela omncane futhi kwenzela kuphela inkazimulo yakhe ngenkathi enza lusifa wayazi ukuthi uyobe ngudavid wakuvumela kwabakhona kubakhombise ukuthi wayengumsindisi ukristu wakuvumela kwenzeke ngaleyo ndlela manje lisho yini ibhayibheli ukuthi konke kusebenzena kube ngokuhle kulaba omthandayo unkulunkulu na asisukuma sisebenze ngenhliziyo kwanoma yikuphi ukuxabana ungafani nezinkomo ezizimule eziqhutshwayo ezifuna ukukhongwa ziboniswe futhi yiba ikhawe ngiyakuthanda lokho sukuma inkondo encane eyayivamise kungisiza kakhulu ngenkathi ngiseyingane ithi ayihambe kanje awukhona umroma oyisikhulu emihleni yombuso wamaroma awoyezwa umkhono wendi oyigwala phambi kwenqaba yethi okuphephile kulo msayipuresi onje akekho ongawunyakazisa oqaba kusho iqhawe ngizothola indlela kumbe ngiyenze nakho la ukhona kunjalo uma leli bhayibheli lifundisa ukuthi ujesu kristu ngoyizo namuhla naphakade kwakungesiyo into elula mhlange phuma kuleli thebenakele ngalolo suku futhi wonke umuntu engitshela ukuthi lokhu kuyokwenzeka nalokho kuyokwenzeka uyothathwa njengohlanya ophonswa entilongweni futhi yonke inhlangano yemithi yokwelapha imelele nawe kodwa unkulunkulu wathi kwenze ibhayibheli lathi wayenjalo selele ushise ezizweni zonke ezingaphansi kwezulu ngani na kumele kuhamba kanjani umsebenzi wakho usuku nosuku na unovalo ngomsebenzi owutholayo na ungabhekana nawo ngqo umsebenzi ongaphambili na ngabe unomqondo okhathele ongenalutho na onda leyo nto noma ubhekane nawo ngqo umsebenzi ongaphambili noma ukwesaba ukuhlala kugijima kuwona uma kunjalo bamba olandelayo owutholayo ngokucabanga ukuthi uzowenza hlala nawo impela zimise enhliziyweni yakho njengodaniyeli hlala nonkulunkulu kwenzekaphi lokhu konke na kwenzeka kanjani na yini eyenza abantu babe njena na kunganje sivele nje silungele ukubhujiswa na kwethu ubranham ngichazele yini ekwenza ucabanga ukuthi yonke le nto imele ukwesulwa na yake yesulwa phambilini ngabe kunjalo na embubhisweni yasemandulo manje nakho kufika izinto ezithile ezijulile futhi sizolungela ukufunda manje ngifuna niphenye kanye nami manje ngale encwadini kaGenesis esahlukweni sesithathu uma ufuna ukwazi noma yini ngingakutshengisa kule ncwadi kaGenesis lapho khona zonke izinkoloze nazo zonke izimfundiso ezidamileyo nakho konke esinakho nanamuhla kuqala kuGenesis bangaki abaziyo ukuthi uGenesis kuchaza ukuqala na impela sithola ibandla likatolika ekuqaleni ibhabhiloni unimrodi umsunguli sithola phakathi nebhayibheli silithole ekugcineni kwebhayibheli siyathola bezama ukungenisa abashumayeli besifazane ekuqaleni kwebhayibheli ngokukhonza izithombe ezincane ezenziwe ngezimpande bangakabake bafunda ekahislophu 2 Babylons umlando na kulungile thola kule milando babenowesifazane bese nikhumbula ngisho nojakobe weba izithixo zikayise nendodakazi yakhe yazifihla phansi kwayo yazithatha yaphumela nazo lapho ehlane okwangcolisa ikamu kamuva kulungile asifunde lapha manje ukugenesis manje inyawo yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle inkosi unkulunkulu ebizenzile yathi kowesifazane ngempela unkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na
said unto the serpent, We may eat of the tree of the garden, but of the fruit of the tree in the midst of the garden. God has said,
you shall not eat of it.
And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened and see new life. And you shall be as God, knowing good and evil.
Yabona babafu ukuthi banjani namuhla bezama ukususa eBhayibhelini na ngani akulula yini ukuthela kumbe kufafaza kumbe lendlela kumbe leyo ndlela habo mnumzana uNkulunkulu wabeka uhlelo phansi futhi ilona okufanele silulandele lolu wesifazane bona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka esweni nokuthi umuthi ukwenza unqanelekile ekuhlakaniphiseni wathatha izithelo zawo wadla wanika le ndoda yakhe kanye naye nayo yadla ayesevuleka amehlo abo bobabili babona bahambaze bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhini
ngithanda
kuma lapha umzuzu.
Now there's got to be a manje kufanele kube khona isiqalo sezinto zonke.
Wawunesiqalo. Manje sinakho lapho engifuna ukumisa khona yonke into. Manje sikhulumile ngakho kule mihlangano emibili edlule nalapho. Manje namuhle ekuseni sibuyele emumva sakufanekisa samdlalo eBhayibhelini. Ukuthi ngenkathi uNkulunkulu enza umhlaba, ukuthi ngenkathi ebumba amagesi, wasekuthi lawo magesi aba isithako semvelo esisemtakweni. Nesithako semvelo esithakwa ne-acid senze usawoti nezinto ezehlukile. Wayenza umzimba wakho. Wayebekela ukwakha njengomakhi omkhulu oqashe izisebenzi. Njengomakhi ngenkontileka ebekelela impahla yakhe ukwakha uhlelo lwezindlu. Wayenza umzimba wakho futhi wayenakho kulele laphaya. Wayazi impela nse emqondweni wakhe ukuthi kwakuzokwenziwani. Lesi sandla uNkulunkulu wenza leso sandla ngaphambi kokuba ngenkathi enza izwe kodwa umoya wami wawenza ngaphambi kokuba kube khona izwe manje kodwa lesi sandla nalomzimba wawenza ngenkathi enza izwe ngoba lomzimba wavela emhlabathini futhi ubuyele emhlabathini uNkulunkulu wawenza lokho wakubekelela konke esifanekisweni sokuzokwakhiwa sakhe esikhulu nohlelo lwakhe. Manje ngenkathi ehamba yokwenza umhlaba, wenza umuntu futhi nomuntu akangabukeka kahle. Manje sibe nakho lokho namhlanje kuseni sedlule kukho ngokukwenza samdlalo. Ukuthi ubaba wehle kanjani wasebuka indodana yakhe eyenziwe ngumfanekiso wakhe nokunjalo. Wabese menzela umfazi, umsizi. Manje khumbulani ukuthi zonke izidalwa zomhlaba, uAdamu wayeziqambe amagama. Wayenze izinkomo nezilwane nakho konke. Futhi namuhla si abahleli bezikhathi zokwenzeka kwezinto emilandweni nemiqondo emikhulu ehlukaneyo yesayense bebelokhu bezama iminyaka eziyinkulungwane eziyisithupha ukuthola leso sihlanganiso esilahlekile. Ukuthi kungani isilwane umuntu ngokuphila kwesilwane siyakwazi lokho. Umuntu senziwe futhi owesifazane uyingxenye wesilisa nje umkhiqizo ovele kamuva. Owesifazane akabanga bikho endalweni yokuqala. uNkulunkulu wayesekile kudala iminyaka ngeminyaka ngeminyaka waze wenza owesifazane ngobambo ohlangothini lwakhe. uAdamu wayeseyiqambile amagama yonke indalo konke okunye kodwa wayengelutho ngesingaye. Ngakho wamenzela umsizi wathatha ubambo ohlangothini lwakhe wavala isikhala wasemenzela umsizi. Futhi owesilisa emoyeni wakhe wayeyikho kokubili owesilisa nowesifazane. Futhi owesifazane uyingxenye yowesilisa nje.
And when a man
uthi uma indoda ithathela umfazi
and if she's correctly his wife
uthi uma engumfazi wakhe ngokufanelekile umfazi amphiwe uNkulunkulu uyovele abe ingcinye yakhe kuye yilezo sizathu ninamathize thize amaningi emshadweni ingoba uphuma bese ubona intombazana ethize enamehlo amahle ansundu kumbe amehlo alihlaza awesibhakabhaka kumbe into ethize efana naleyo nomzimba omi kahle bese uyayithanda. Kala nje ukuba nengane yokuqala amazinyo ayawohloka ibe mbimbi iguge bese ke ufuna ukuyicosha. Futhi abanye benu sifazane nithola umfana omncane izinwele zakhe ezibheke phansi ngqo nekani lamafutha engulube likamama wakhe ingxenye iqulelwe kuzo bese ziyasongeka. Futhi onke ayophuma ehle lokho ngikwazi ngokuzibonela. Kodwa kwenzekani na? kuyinani mthandela lokho. Kwanele ukukhuleka kuqala ngoba wesifazane uyingxenye yakho. Futhi uma usuke wamgona wesifazane esifubeni sakho futhi wamthatha waba ngumkakho futhi akubeke esigcivini, izokusho kanje ukuze niqonde. Futhi noma yimuphi omunye wesifazane omnika kuleso sifuba angeke ene leso sigcivizo. Futhi uNkulunkulu yokubeka icala ngalokho, futhi nikukhumbule lokho. Wena othatha umkamuntu uphume naye, futhi ngizwile namhlanje ngentombazanyana lapha edolobheni intwana ezihluphekelayo ngiyayazi. Nomunye umgembuli eyithengela izingubo ezinkulu ezinhle nezinto futhi ezama ukudlala ngayo kanjalo. Igundwane lenza into enjalo akafanele ngisho kubizwe ngokuthi ungumuntu. Niyazi inja ayinalo ithazo elinjalo, kepha nokho nibiza inja yensikazi ngevabakazi. Inobuqotho kabi kunalobo abanabo abesifazane abayingxenye baseJeffersonville. Futhi nibiza ingulube yensikazi endala ngengulubekazi. Futhi ayi ineqoto kakhulu kabi kunabesifazane bale United States abaningi babo. Unjalo impela. Manje ngiyazi ukuthi lokho akunambitheki, futhi ngilitshelile ukuthi ngizokugaya ekhaya, futhi ngifuna nikwazi futhi lokho kuliqinise. Bona bonke abesifazane banamuhla abazi ngisho nokuthi yini bona ubuqoto. Bathi ungangilimazi unembeza, awu awunawo. Qaphela, yebo mnumzane, nxa wazi ukuthi ikuphi okuyikho nokungesikho. Manje qaphelani, lona wesilisa ngenkathi edalwa uNkulunkulu wawehlukanisa umoya wakhe. Futhi wakhipha ucezu kowesilisa uhlangothi lwakhe wenza owesifazane ngalo. Wabeke esethatha ubufazane umoya omuhle wowesilisa wase enza owesifazane ngawo. Futhi wenza owesilisa ubulisa oqatha. Futhi uma ubona indoda encane niyazi eqatha izinzipho, noma ngabe ukubiza ngokuthini izinzipho zayo, futhi uyazi zibe zine kwelinye icala zibe nhlanu ngakwelinye. Futhi iqondise izinwele zayo zibhele phansi bese ihlala ikhamisa umlomo wayo ngaphambili nento enjengaleyo omunye walaba bafana abahle. Khumbule sisi, kukhona okungahambi kahle kuleyo nyoni, kukhona okungahambi kahle, kufanele umethwaye. Futhi uma ubona owesifazane nosikile idemlonini wakhe engancane egqoke i-overloli enemilenze futhi ethi, ngizokutshela mfo ukuthi kuyini. Mfowethu, iqaphele leyo ntombazane endala, ukhole ungahambi kahle kuyo. Owesifazane ufanele abe ngowesifazane futhi ufanele agqoke njengowesifazane. Ngenkathi uNkulunkulu enza owesilisa wamenza into eyodwa, futhi wenza owesifazane waba ngokunye. Futhi ngenkathi uNkulunkulu egqokisa owesilisa wamgqokisa ngendlela eyodwa nowesifazane ngokunye. Futhi iBhayibheli lathi kuyisinengiso kuba owesifazane agqoke ingubo engeyowesilisa. Nani isifazane igqoka la mabhulukwane amadala nezinto, futhi niwagqoke phandle lapha okudadlana, nikubiza nithi ayini amabhulukwe afinqwa ezansi kwamadolo? Bakubiza ngokuthi kuyini na? Yebo, yikho lokho okunemilenze emide. Ama-pedal pushers, nama-obaloli, odangala. Hamungene wathi lokhu okwezintombi. Ngathi khabo phambekile, izintombi azigqoki lezo zinto. Amakhosikazi mhlawumbe, kodwa izintombi azikugqoki, kunjalo. IBhayibheli lathi kuyisinengiso kuba owesifazane agqoke ingubo, nowesilisa kuba agqoke ingubo engeyowesifazane. Futhi owesilisa uya ngokuya eba yisitabane nsuku zonke, nabesifazane baya ngokuya beba njengamadoda. Yini indaba na? Sizothola emzuzwini embalwa ngeBhayibheli. Abesifazane basesiwa besifazane. Angisho kunina besifazane abangamaKristu, ngikhuluma ngokuqaba. Bafuna ukuziphathisa okwendoda, bafuna ukugunda izinwele zabo njengendoda. Baphakamisele isandla sabo enkantini kanjalo bacule uNkulunkulu ubusisa eMelika nosikile idemlonyeni wabo nganxanye. Bese ngumgwaqo emumva phandle kanjalo naphaya emgwaqeni omkhulu. Sabala, ngifuna ukunitshela ukuthize, futhi nina besifazane bangabashayeli, lalelani. UPhili Paul nami kulo mkhankaso wokugcina esizweni sonke izinyanga eziyisithupha, ngangilokhu ngibala ukuthi kungaki ukuthi thize emgwaqeni. Futhi ezingozini ezingamakhulu amathathu emgwaqeni, kagilani ukuthi bangaki kubo ababengabashayeli besifazane na? Wawushoda kuphela abayishumi nesishiyagalolunye babo kwakungabesilisa. Kuthi amakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili, kumbe ngikholwa ukuthi kwakunjalo, amakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili nanye, kusho ukuthi-ke ngabashayeli besifazane. Abashayeli besifazane, manje angisho ukuthi abekho abashayeli besifazane abashayela kahle, kodwa uphendukela noma yingaphi futhi njalo uzame ukubuyela kuye. Umenza abe ngowesifazane obuya kahle emi lapho ephusha lezo zinwele ezimisa uma iphoyisa likhuphuka. Kanti liyo thina mpela nguwe osephutheni. Asinamthetho. Bakufakazela lokho ngelinye ilanga ecaleni lentela engisanda kuphuma kulo. Asinamithetho. Uma kukhona akumangalisi lawo makhosi amakhulu esengilandi athi ukubusa ngentando yabantu konke kwamuka ngomkhumbi futhi akukho hange. Futhi kunjalo ame ebhokisini lenhlipho ukucelela othile kuba avotelwe. Ukubusa ngentando yabantu kubolile kanjalo nababusi abangaphikiswa nakho konke kwakho yonke into ibolile. Akukho lutho ngaphandle kwento eyodwa ezokwenziwa uNkulunkulu ngokubhubhisa yonke into njengoba athi uyokwenza bese eqala akabusha. Manje qaphela ukuthi sizondeleka kangakanani ekubuyeni. Manje ngathi lo wesifazane wamenzela umsizi futhi wayezoba ngumsizi wakhe. Waseke manje lapha angikaze ngibe nomshumayeli ovumelana nalokhu kuze kube manje. Futhi bazama ukukwenza ngenye indlela kepha nokho akuzwakali kimi. Bazama ukuthi uAdam noEva badla ama-aphula athize. Kwethu uma angikusho ukuba kube yihlaya lokhu manje kodwa ngifuna ukukusho ngokuba uma ukudla ama-aphula kwenza abesifazane bazibone ukuthi bahambaze kungcono siwedlule ama-aphula futhi. Niyazi ukudla i-aphula akusikho lokho abakwenzayo okwabenza bazibona ukuthi bahambaze. Bekho kunesiko kwakuphathelene nocansi. Kwakuyilo ngoba bazibona ukuthi bahambaze ngenkathi bethathele sisithelo esenqatshelwayo. Owesifazane akasiwo umuthi wesithelo na? Wena usiso yini isithelo sikanyoko na? Ileso sithelo esasenqatshelwe ukuthathwa. Manje nathi into enkulu. Manje akuyikhona okusondelene kakhulu isayensi esike yathola ukukwazi ukuthi isidalo esingumuntu sathi yini. Bembula amathambo amadala bathatha amathambo asaguquka abayitshe futhi bathatha amakhanda futhi bathatha izingebhezi zamakhanda nezingalo namathambo futhi bazama ukukwenza kubukeke njengesidalo esingumuntu. Futhi bayazi ukuthi into esondelene kakhulu kumuntu asebeyitholile esondelene nakho inhlawu enkulu ishimpanzi. Iluhlobo olusondelene kakhulu esidalweni esingumuntu. Kepha nokho ayihlangane nalutho nesidalo esingumuntu ophakeme kakhulu kunakho konke. Uhlobo lokuphila oluphansi kunakho konke okukhona yicoxo. Uhlobo oluphakeme kunalo lonke yisidalo esingumuntu. UNkulunkulu waqala kusukela phansi wase ekwenza kukhuphuka ngqo waze wakuletha ngqo emfanekisweni wakhe. Wakuletha kusukela ezinyonini nezilwane wakhuphuka njalo waze wafika emfanekisweni kaNkulunkulu. Wenza umuntu kulo mfanekiso lolo uhlobo oluphakeme kakhulu kunakho konke. Uhlobo oluphansi kunakho konke ngunoshobishobi nje oguquke waba yicoxo nokunjalo. Manje esisihlanganiso esilahlekile abangasitholi kaphela umbhalo manje wena uzophikisana nalokhu iningi lenu kodwa ngifuna nje nikukhumbule futhi ungamelani nakho ngokubandlulula futhi lalela yazi iningi lenu kade lilalele nje uDokotela Dion. Impela njengendoda enengqondo enkulu nomfowethu olungileyo we-Baptist futhi ngiyamncoma ngempela. Unokuhlakanipha okuningi kakhulu nobuchopho futhi wakhohlwa kakhulu kunoma ingaba nokwazi. Ngoba ungudokotela wezobuNkulunkulu futhi ungudokotela wezokwelapha futhi ungudokotela wesayensi uyindoda ehlakaniphileyo. Kodwa uthi labo lapho amadodana kaNkulunkulu ebona madakazi abantu ukuthi mahle. Uthatha okushiwo nguJosephus futhi uthi azicindezela wona aba ngabantu asezithathela abafazi futhi ngokukhona zikwakha ezweni lakwaNodi futhi azithathela abafazi asitayela nabo. Ngenkathi yamadodana kaNkulunkulu izingelosi ezawayo zathatha zabona amadodakazi abantu futhi nokufisa ucansi kwakuyinto enkulu kabi futhi nokho wona engawonileyo ngokuwa azicindezela wona aba ngabantu. Uma ayengenza lokho onakalisa ukuphulukisa kwaNkulunkulu ona yonke into. Uma udeveli ekwazi ukudala uyalingana noNkulunkulu. Udeveli akakwazi ukudala. Ngifanele ngikhombise indawo eyodwa lapho udeveli ekwazi khona ukudala. Akakwazi ukudala kuphela uphendukezela lokho osekuvele kudaliwe. Akasuye umdali, ungumphendukezeli kuphela. Kuhle bese kwenzekani na? Qaphelani nakho kulandisa kwami. Nasi isihlanganiso esilahlekile. Manje baneshimpanzi, kodwa ungeke uzalanise ishimpanzi nowesifazane bese kuzala umntwana. Ungeke uzalanise isidalo esingumuntu nanoma yisiphi isilwane. Ungeke cubane. Ungeke uthekelise ngegazi kunoma yisiphi isilwane. Ngenkathi ngise-Afrika babaphatha kabi kabi labo bantu abangamakhalati asiphekelayo laphaya ngangokuthi omunye wazi wathi kimi wathi abayilutho bayizilwane nje. Ngathi uxolo. Bangabantu nabo njengoba nawe unguye mhlawumbe bathi ukukwedlula. Ngengutshele uma unalolu hlobo lwesimo ubuyele emumva uqonde esilwaneni. Ngathi leyo ndoda uma imnyama njengeyithashazi yamakhathi okudlala angospeti kumbe uma iphuzi njengethanga kumbe uma iluhlaza wesibhakabhaka njengomphekambetu angayisindisa impilo yakho ngokuthekelela igazi. Kodwa ungalokothi ufake igazi lesilwane kuwe. Impela ungumuntu. Ngoba nje esinye isikhumba sasimnyama nesinye sinsundu nesinye futhi siphuzi nesinye simhlophe lokho akuthi shu. IBhayibheli lathi uNkulunkulu wabenza abantu bonke ngagazi linye futhi kunjalo impela. Izindawo esasihlala kuzo ziguqula imibala yethu azithanga shu. UNkulunkulu wenza ngamunye ngamunye umuntu zonke izizwe igazi elilodwa zonke izizwe ziyefana. UmShayina indoda yekhalathi ngeke ithi manje indoda emnyama ngeke ithi manje ukuthi leyo ndoda yeShayina iphuzi angizi kuba namsebenzi nayo. Ingumfo wenu futhi wena ndoda emhlophe ungeke uthi endodeni ephuzi kumbe indoda emnyama noma yiphi anginamsebenzi nawe. Ingumfo wenu kunjalo impela. Kaphelani manje nakho okwenzekayo. Ngiyakholwa futhi ngingakwesekela ngeBhayibheli ukuthi inyoka eyakwenzayo. Inyoka yilowo muntu olahlekile phakathi kweshimpanzi nomuntu. Impangela lalelani kaphelani lokhu manje ukuthi inyoka yayingesiso esilwane esikuguzelayo. Yayinobuqili obukhulu kunazo zonke izilwane zasendle. Manje ngihambe ngathatha izichazamazwi namhlanje ndawo zonke kuba ngibhekelele igama ukuthi lalichaza ukuthi igama elithi ubuqili. Lisho ukuhlakanipha, ukuba nobuciko. Uthi ncaze le ngcono kakhulu kunazo zonke yesiHebheru esikwela ku-M-A-H-A-H maha kuchaza ukuba nolwazi oluqinisileyo lwemigomo yokuphila. Manje ake sitaphele lokhu umzuzu nje. Hlakaniphile inobuciko nokho ibizwa ngenyoka kodwa khumbulani yayiyinto ehlakaniphe kakhulu kunakho konke okukhona futhi ifana kakhulu nesidalo esingumuntu kunanoma yini enye into eyayisende isondele kakhulu esidalweni esingumuntu. Yayingesiso isilwane esihuquzelayo. Sihlelekiso esayenza yaba isilwane esihuquzelayo futhi iBhayibheli lathi yayiyinhle kakhulu kunazo zonke futhi isihlelekiso asizange sibususe bonke ubuhle bayo. Manje imibala yenyoka emihle kakhulu mihle futhi umusa wayo nokuhlakanipha kwayo. Ngisho nesihlalekiso asizange sikususe. Kodwa khumbulani uNkulunkulu wayitshela ukuthi imilenze yayo iyophuma futhi iyohamba ngesisu sayo. Uthi ungeke uthole elilodwa ithambo enyokeni elibukekayo njengesidalo esingumuntu futhi ingeso sizathu isayensi ilahlekile. Kodwa nanso uNkulunkulu akufihla emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi wethembise ukwembulela amadoda kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina lapho amadoda kaNkulunkulu eyobonakaliswa khona. Lapho amadoda kaNkulunkulu ajabula ngisho nangaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngenkathi isambulo esikhulu sobuNkulunkulu nezinto ziyokwehliselwa ezinsukwini zokugcina uyobonakalisa lezi zinto ngamadodana kaNkulunkulu. Niyazi umbhalo uyakufundisa lokho futhi nakho sesikhona lapha. Ngalesi sizathu uNkulunkulu esivele izinto. UNkulunkulu letha amadodana akhe ekubonakalisweni. Uhamba edlule ngaphambili kwemikhawulo yanoma yiluphi ulwazi lomuntu kude le ezambulweni zokomoya bese esehlisela phansi. Singafundisini kuleli Bhayibheli nakho kunokubona ukuhlakanipha na? Akusikho lokho akufunda ekholeji elithize kodwa lokho akufunda emadolweni akhe phambi kaNkulunkulu nalokho okwathokozisa uNkulunkulu ukumupha. Amadodana kaNkulunkulu abonakalisa. Nathi inyoka manje nakho inyoka eyayikho izoninikeza okwami ukulandisa ngayo. Sine sehlala phansi kusukela exoxweni kuye kulokho unoshobishobi siqhubeke sethe njalo njalo nokuthi izethize uze uzothe egcineni ufike enkaweni kwishimpanzi futhi ukusuka kwishimpanzi manje sizuma sisuka kwishimpanzi siye kumuntu futhi siyamangala ukuthi kungani. Ukuhle isayensi ithi manje awume singamzelanisa wesifazane enkaweni naseshimpanzini bese kuba yikapa nangapha umuntu ezelaniswa neshimpanzi. Ngeke kusebenze. Zelanise nanoma yisiphi esinye isilwane kungeke kusebenze. Igazi ngeke licubane thatha igazi lakho ligazi elehluke nyanya. Ukhona igazi elithize phakathi kwalapha futhi abasitholi isilwane. Oh haleluya ngiqala ukuzizwa ngigcwala ukholo njengamanje. Kapelani. Ngani na, uNkulunkulu wabafihlela. Ngoko thambo enyukeni libuka njengethambo lomuntu. Lento wayibeka kude kakhulu ukuze ingavunjululwa ngumuntu ohlakaniphile. Futhi ngizonikhumbisa ukuthi leyo ndoda ehlakaniphile ivelaphi, ikuphi, noma kanjani. Yabo, angeke ize ngalokho.
It's got to come by revelation.
Fanele kufike ngesambulo wena nguKristu ndodana ka phezu kwedwala ngiyakulaga ibandla lami amasango ayidese angele hlule isambulo sokomoya kwaba kanjani wazi kanjani uAbeli ukuthi akanikele ngewundlu esikhundleni sikaKhayini enikela ngezithelo zasensimini na wembulo ngokomoya kuye.
You don't get it by seminaries, you don't get it through
the church. Awuthole ngamakolleji, awuthole ngamahlelo, ukuthola kuvela ezulwini. Manje qaphelani inyoka. Lenyoka eyayiyiyo ekuqaleni. Ake sidwebe umfanekiso wayo manje. Ingumfo omkhulu oqada iphakathi kweshipanzi nomuntu. Futhi inyoka udeveli, uLucifer, wayekwazi lokho ukuthi igazi kuphela elingaxubanana leligazi lomuntu. Umuntu kuphela angasebenza ngaye. Wengakasebenze ngeshipanzi, lelo gazi alingeke lixubane. Wengenakusebenza ngezinto ezehlukile. Wengenakusebenza ngemvu. Wengenakusebenza ngehashi. Akazange asebenze nganoma yisiphi esinye isilwane. Wasebenzisa le nyoka. Ake siyithathe manje siyibone ukuthi buke kanjani. Ingumfo omkhulu oqatha esiqhwaga sasendulo-ndulo, imilando ingakalotshwa. Ilapho bathola khona lamathambo amakhulu futhi ngizonitshengisa lokho eBhayibhelini manje bekisisa impela. Kulungile umfo omkhulu oqatha ake sithi wayeyishumi lamafidi ubude amahlobo amakhulukazi ebukeka njengomuntu nje. Futhi igazi lakhe emva kokwehla lavumelana nesinye isilwane ebuya kwesinye. Ungalucubanisa uhlobo lwezilwane futhi yaqhubeka iya ngokuthola igazi eliphakeme, uhlobo liphakeme lokuphila, uhlobo liphakeme ize ikhuphukele esigabeni somuntu. Kodwa ukuxhumana kokugcina lapha phakathi kwalapha kwanqunywa. Bangakabaziyo ukuthi sayenza isithoyo isihlanganiso esilahlekile na. Nonke niyakwazi lokho. Ngani na, nansi, inyoka. Nakhu lapho yayikhona umfo omkhulu oqatha. Nodevele wehla manje uthi angikwazi kuphefumulela. Manje uma uhamba ubuko abesifazane futhi ube sesenzweni nabesifazane khumbula. Ucotshwe ngudevele uma kungesuye umkakho qho. Phelani manje uDevele wehla wangena enyokeni futhi wathola uEva ensimini yase-Edeni ehambaze futhi wakhuluma ngesithelo esimaphakathi. Imaphakathi uchaza phakathi nendawo nokunjalo niyaqonda ebandleni elixubene futhi yathi manje siyabukeka silungile esweni. Kwenzani na? Yaqala ukweshela uEva futhi yahlala naye njengomyeni. Futhi wabona ukuthi siyabukeka ngakho wahamba watshela indoda yakhe kodwa wayesevele ekhuleliswe nguSathane. Futhi wazala indodana yakhe yokuqala egama layo kwakunguKhayini, indodana kaSathane. Manje uthi iphutha lelo. Kulungile sizothola nje ukuthi iphutha noma akusilo. Ngizakubeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka. Yini na? Inzalo yenyoka. Wesifazane wayenenzalo nayo yayinenzalo.
And he shall bruise the
Iyakulimaza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo. Futhi ukulimaza lapho kuchaza ukwenza kubuyisana. Manje nanto inzalo yakho yenyoka. Manje qaphela, nakho kuphuma lamadoda amabili. Manje lenyoka ngenkathi imi lapho, lesi sikhwaga esikhulukazi somfokazi sisukuma lapho, sasinecala lokuphinga nomka Adam. Sikuphi sono namuhla na? Yini eyenza izinto zibe yilendlela eziyiyo namuhla na? Manje ngempela ningakubamba engizama ukukhuluma ngakho. Futhi kwakulapho, futhi sikwenzile uNkulunkulu wathi eqala ukubiza uEva noAdam. Wayesethi benyihambaze. Wayesethi ubani utshele ukuthi uhambaze na? Base beqalaka okomkhuba wempi ukubalekela icala. Wathi hayi, owesifazane ongipha yena okwenzile. Kuye ongiyengile. Owesifazane wayesethi, inyoka inginika i-apula na? Kulungile Mshumayeli, hluza ingqondo yakho. Owesifazane wathi, inyoka ingikhohlisile. Niyazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi ikhohlisa na?
Means defy.
Chaza ukuthi woniwe. Uthi woni odevele ngalokuthi amnike iaphula.
The serpent has beguiled.
Inyoka ingikhohlisile. Sasesifika ke sicalekise. wathi go ulalele inyoka esikhundleni sendoda yakho uthathe ukuphila wakususa ezweni futhi uyakuba nezinhlungu ezinkulu nokukhulelwa kwakho uyakuba sendodeni yakho nokunjalo futhi ngokuba ulalele umkakho esikhundleni sami ukuthathe othulini uhlobo oluphakeme kunazo zonke buyela othulini futhi inyoka ngoba wenze lokho umlenze wakho uyasuka uza kuhamba ngesisu sakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho futhi uyakuzondwa nothuli luyakuba ngokudla kwakho nakho la ukhona naso leso sihlanganiso esilahlekile manje nakho kufika uKhayini asiqaphele izimvelo nakho kufika uKhayini kuyini na ungusomabhizinisi ohlakaniphile ulima amasimu uhlakaniphile ukhaliphile uyakholwa ukhola impela qaphela ezakhe qaphela izingxenye zakhe manje ake uthi nje ukuhambisana nami imizuzu ethi ayibe mbalwa nje nangu ephuma uyazi ukuthi ungofayo ufuna ukuya enkonzweni sizakhela indlu yokukhonzela uzenzela umnikelo ulethe i-altare nakho konke wakha i-altare wabeka izimbali zakhe phezu kwalo wabeka insimu izithelo zasensimini wanikela ngakho kuNkulunkulu wathi nazo kuwe nkosi ngiyazi usidla ama-aphula kwenziwa yilokho eminye yemikhantela yakhe inohlobo olufanayo lomqondo ukhombisa ukuthi kuqhamukaphi wayengenisa ama-aphula akhe avela ensimini wawabeka phezulu lapho wathi lokhu kuzokwenza ukubuyisana uNkulunkulu wathi kwakungesiwa ama-aphula kodwa ngesambulo sokomoya u-Abela wazi ukuthi kwakuligazi ngakho wayetha iwundo walizikiza umphimbo walo laselifa uNkulunkulu wayesethi kuhle yilokho okwenzekayo kwakuligazi niyazi ukuthi gazi lini engikhuluma ngalo kulungile kwenziwa igazi manje qaphela kwase kuthi-ke lapho uKhayini ebona ukuthi umfowabo ongumdingi ongcwele wemukelwe phambi kaNkulunkulu futhi izibonakaliso nezimangaliso zazenzeka ezansi lapho waba nomona ngaye wathi sizoyimisa le nto njengamani buka abafowabo buka abantwana bakhe namuhla manje ngihlakaniphile kunaye ngakho wathi ukuthela akuqhamukaphi ukuthi ukuthela na ngasho ukuthi ukuthukuthela wabuyela umfowabo wayengumbulali ungambiza yini uNkulunkulu ngumbulali na ukuthi u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu iBhayibheli lasho ukuthi u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu yokokuqala okuhlanzekileyo emuva lapho u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu uyobona noma hawu nakho konke kwakungenakuvela kulo mfula ohlanzekileyo kwavela kwenye indawo futhi kuvela ngosathane owayengumbulali wasekuqaleni iBhayibheli lathi wayengumqambimanga nombulali wasekuqaleni futhi nakho futhi wabuyela umfowabo futhi lokho kwakungumfanekiso wokufa kwaKristu wase kulokho kambe wavusa usethu ukuthatha indawo yakhe kufa kumbelwa nokuvuka kukaKristu futhi qaphela ngaleyo nkathi nakho kufika izikhwaga zakho uKhayini wayeseya ezweni lasenodi uma uyise wayeyisikhwaga esikhulukazi somfokazi wayeyoba njani pho uKhayini na uyise futhi wayeezweni lasenodi wayesethatha omunye wawodadewabo yona ndlela kuphela engayenza bekho abanye besifazane ababengaba khona kodwa kuphela ngo-Eva bathi babe namadodana angamashumi ayisikhombisa nendodakazi uma kwakungekho sifazane iBhayibheli alibhali ngabesifazane uma bezalwa isilisa kuphela futhi uma ukuba kwakungekho abanye besifazane ngaphandle kwa-Eva ngenkathi Eva kusho ukuthi isintu saphela ukuba khona wayenawo amadodakazi futhi wakalwa ngudadewabo qho wayezweni lamanodi wasethola umkakhe futhi esedalwe nguye phakathi lapho kulapho la bathola khona lezo zikhwakhe ezinkulukazi ezazingamadodana kaNkulunkulu awayo avela ngoyise udevelu ngoKhayini naso isihlanganiso sakho esilahlekileyo futhi qaphela indlalo yenyoka manje qaphela khumbula indlalo yenyoka iyakholwa iqaphele iqala kunyakaza manje imizuzu embalwa nathi uhamba indlalo yenyoka kwenzekani kubo na manje ake ngifunde okuthize lapha ngibhale phansi namuhla ntambama nje velani ngasohlangeni luka-Abela na layelani lokhu kulungile wase kufika u-Abela emva kuka-Abela kufika uSethi emva kukaSethi kufika uNowa emva kukaNowa kufika uShemi emva kukaShemi kufika u-Abrahama emva kuka-Abrahama kufika u-Isaka emva kwa-Isaka kufika uJakobe emva kwa-Jakobe kufika uJuda emva kwa-Juda kufika uDavide emva kwa-Davide kufika uKristu kuze kufike ekupheleleni aphele emumva laphoya ukuthi umoya kaNkulunkulu wahlala kanjani ku-Abela buka ukuthi wahlala kanjani kuSethi buka ukuthi wahlala kanjani kuJuda buka ukuthi wahlala kanjani kuDavide buka umoya ofanayo ubizela ngaphandle ngaleyo nzalo elungileyo kwehle njalo akunandaba ukuthi benzeni babemiselwe ngaphambili Buka uJakobe ungcole. Angikusho lokhu kuba ngingcolise ungcwele. Kodwa uJakobe umkhohlisi omncane elenga ngaphansi komsila webhantshi likanina sonke isikhathi ezungezungeza umfana oyisidabanyana. Waze emboza ngezinto wahamba wakhohlisa uyise kuba athole isibusisi. Kodwa wasinikwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Impela wasinikwa. Wakumele lapho waqamba amanga kumkhwe wakhe. Wasethatha izinti ezimanakanaka, izinti zomphophula, wazifaka emanzini ukuba ethuse lezi zinkomo ngenkathi zimithi, ukuzenza zizale izinkomo ezimanakanaka ukuze akhohlise abese ethola lezo zinkomo. Unkulunkulu wambusisa kukho, kunjalo. Hhayi kunoma ngubani osho noma yini ngoJakobe. Uyazi ukuthi umprofethi wamanga wathi noma wayeprofetha okuyikho uBhalamu wathi obusisayo naye uyobusisa omhlelekisayo naye uyoqalekiswa. Ngakuthatha wena Jakobe ngamthola njengosezweni labezizwe nanjengokhozi minyakaza isidleke esihlalo ngamnyakazisa ngamthatha ngamkhipha. Haleluya! Kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami, isho iNkosi. Kaphele lokho kwehlela kulokho kuphelela. Lo moya wasebenza kusuka phansi kuya ekupheleleni kuKristu. Wehlele kubonke okhokho kuze kwehle njalo. Kunendaba ukuthi benzani, ukuthi bathini, ukuthi benzani, abe inzalo yolungileyo uqobo. Uthi lapha ngenkathi u-Abraham olungileyo udumo. Oh, ngivele ngizizwe ngikahle ngempela.
When righteous Abraham,
ngenkathi u-Abraham olungileyo ehlangane uMelkizedeki, wayengunkulunkulu uqobo lwakhe. Wayengubani uMelkizedeki na? Inkosi yaseSalema, oyinkosi yaseJerusalema, inkosi yokuthula. Wayengenayise, wayengenanina, wayengenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila, noma ngabe ungubani usaphila. Akazange azalwe, akasoze afa, wayengakaze abe nayise kumbe nanina, wayengenakuqala kwezinsuku kumbe kuphela kokuphila. Tshela ukuthi kwakungubani. Nkulunkulu ophakade. Kulokho esikubiza oh ngiyakukhohlwa nje manje ukuthi nikubiza nithini ukuzibonakalisa kwaNkulunkulu kubantu esesimweni somuntu kuyilokho njengase akusiyo intsimantsimane kepha nokho kuyinto eyabonakaliswayo njengoba efika kuAbraham ethendeni phezulu laphaya njengengelosi waprofeta futhi watshela uSara ukuthi uhlekile emva kwakhe nokunjalo into efanayo uwaye lapho wahlangana noMelkizedeki. Lomkhu ukhakho uAbraham endlalweni yolungileyo wathela weshumi kuMelkizedeki futhi wahlukaniselwa umzukulu kamzukulu wakhe phansi lapha inzalo yolungileyo. Manje nakufika inzalo yenyoka. Manje khumbulani kuyoba khona ubutha impi phakathi kwabo. Inzalo yenyoka iyafika nayo futhi ivezani na? Manje ake sithathe iminyaka embalwa yokuqala. Mayiqaphela ukuthi kwenzekani lapho, sizokufunda sehle njalo ngoba ngisanda kukuhlolisisa. Inzalo yenyoka yaveza uKhayini. Khayini wayezweni laseNodi waveza baseke befika ezweni likaNowa. Abehlakaniphile befundile abantu abakhaliphile. Ngabe kunjalo na? Babengabakhi, abaqambi, ososayense. Hayi ngenzalo yelungileyo kodwa ngenzalo kaSathane, inyoka. Babengamadoda njengososayense nabakhi namadoda adumileyo abafundisi. Umbhalo usho njalo. Babesebenza ngethusi, babesebenza ngensimbi, babesebenza ngezinsimbi. Baqamba izinto, baqinisa izinsimbi ezahlukene, bakha izindlu nokunjalo. Umbhalo usho njalo. Uthi babengabahleka bahleka usulu, inzalo yowesifazane, uNowa olungileyo. Ngesithi ukubeka kancane sibalandele. Bese sibathola phezulu emkhunjini, yonke into iyabhujiswa. Angena kwesikhulu sibumbatha sesono futhi babusa futhi behlakaniphe kunabo bonke futhi bekhaliphile. Waze wathi uNkulunkulu wabuka phansi babengasebaningi abasele. Ngakho wavele wathatha uNowa nomndeni wakhe wabafaka emkhunjini, wanisa amanzi ehla wasebhubhisa yonke into. Wakhuphula uEnoch kuqala. Yayikhona yonke inzalo, cishe yonke inzalo, kodwa inhloso yakhe imele igcwaliseke. Manje uNowa namadodana akhe aphumayo, uHamu, uShemi noJafete, baphuma ohlangeni olulungileyo. Iyacela kanjani inzalo na? Inzalo yeza emkhunjini njengoba yenza nje ekuqaleni ngowesifazane omkabo. Bathola inzalo kaSathane ngomkhumbi, njengo-Eva nje owathwala inzalo kaSathane ukuba azale uKhayini kowesifazane. Nibeka labo besifazane emisamo yenu ukuba babe ngabashumayeli na? IBhayibheli likulahle. Pawulu wathi, uma umuntu ethi umprofethi noma ngisho ethi ungowomoya, maqonde ukuthi engilobayo kuyimiyalo yenkosi, kepha uma engazi, makahlale engazi. Ngakho ngasuka ngaphuma ebandleni iBaptist ezansi lapha. Futhi Fleeman ube lapha esikhashaneni esedlule. Ngicabanga ukuthi wayelapho ngalowo busuku. Dr. Davis wathi uzosukuma ume lapho ugcobe laba besifazane babe ngabashumayeli. Ngathi ngeke ngikwenze lutho nhlobo. Wathi kulungile ngizokuphonsa phandle. Ngathi sengiphonswe phandle kokungcono. Ngathi yizwi kaNkulunkulu leli futhi liyayilahla lento futhi ngeke ngabambela kulokho uNkulunkulu akulahlayo. Qha bo mnumzane. Noma ngubani okwenzayo kukhombisa ukuthi bangabafundisi bamanga, abaprofeti bamanga. IBhayibheli lathi bayoba yibo. Kudukiswe nabakhethwe uma kungenzeka. Nakho lapho ukhona. Kaphela lokhu manje. Futhi lapho ngaleyo nkathi kufika uHamu, uHamu nomkakhe nabanye wabekwa esicalekisi. UHamu kuphuma uNimrodi owakha iBhabhiloni. IBhabhiloni kuvela ibandla likatolika ukuqala kwalo. Bese njalo kuyodabula ku-Ahabi. Wese njalo kusuka ku-Ahabi kuyongena kuJuda Iskariote kuze kuyofika ePhethweni umphiku. Futhi kulezi nsuku zokugcina nanku umoya womphiku uKristu nomoya kaKristu. Umoya womphiku uKristu uthi izinsuku zezimangaliso sezedlule. Umoya kaKristu uthi nguye izeyo namuhla naphakade. Umoya womphiku uKristu uthi akwenzi mahluko uma ubhaphathizwe kuyise indodana yomoyongcwele, wathelwa wafafazwa noma ngabe kuyini kusho into efanayo. IBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu ungongenasiphosiso futhi akanakuguquka. Ngubani ozomkhonza na? Kuwe. Manje uthi bangahlala ndawonye na? Kushilo ukuthi lapho kulowo mkhumbi mfowethu Branham uthe babe phakathi bobabili uHamu noSeth. Kunjalo, kunjalo impela. UHamu wayemubi, uSeth wayengokholwayo futhi engolungileyo. Kulungile kasilandele uHamu. Kulungile manje kukhona uHamu noSeth emkhunjini munye. Omunye ulungile nomunye akalungile. Awukhona igwababa nethuba emkhunjini munye. Awukhona uJuda noJesu ebandleni linye. Awukhona umphiki uKristu nomongcwele ebandleni linye. Futhi namuhle imimoya efanayo iyasebenza. Banesimo sokumesaba uNkulunkulu bakholwa impela kodwa banesimo sokumesaba uNkulunkulu bephika amandla akho. Labo ke wobagwema. Mongcwele usho uJesu Kristu nguyena ezona namuhla naphakade. Iluphi uhlangothi ozolukhetha na? Umphiki uKristu uthi lena yincwadi yesivumokholo nje. Sizophindaphinda isivumokholo sabapostoli. Ngiphothela intshelo noma yimuphi umshumayeli ukuba angitshele ukuthi sitholakalaphi eBhayibhelini isivumokholo sabapostoli. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise uSomandla umdali wamazulu nomhlaba nakuJesu Kristu indodana yakhe. Ngiyakholwa kulo ibandla elingcwele eliRoma Katolika ukudlelana kwabangcwele. Ngutholaphi lokho eBhayibhelini na? Kodwa nakho niyokuphinda emabandeni enu amakhulu amaMethodist namaBaptist. Kuyimfundiso kadeveli. Abaprofeti bamanga bayakufundisa. Kuthi ngiyethemba nginephula umoya kodwa ngiqinisa lokho kule tabernakele. Nina lapha eTabernakele kaBranham kedali kuye wonto njalo. Noma yini ekholelwa ekudlelaneni kwabangcwele kuyinkolo yokukhonza imimoya yabafileyo. Unye umlamuleli phakathi kaNkulunkulu nomuntu futhi lo ngumuntu uJesu Kristu. Angikhathali ukuthi bangaki oMaria bakhona. Ngiyabona ukuthi leyo nzalo yesifazane yenza kanjani emumva lena. Ngiyabona ukuthi inzalo yesifazane yacela kanjani lapho na. Uka namuhla eMelika. Melika yinzalo kadeveli. Yini na isizwe sowesifazane. Yini leli yizwe lowesifazane kunjalo. Isizwe sowesifazane babeka iphethini. Hayi ngawelela ngapha esikhathini esingeside eSwitzerland. Wesifazane bethi oyedwa umncane owesifazane kamoya ongcwele wathi uyazi uma ngiwelela eMelika bathi abesifazane banenkululeko. Ngathi ake ngikutshele ukuthi kuholela kuphi ngase ngiqala kumtshela. Bathi oh bakithi angifuni lutho lwalokho. Ngathi kuholela lapho ke. Niyazi lapho abenza izinto njengoba bezenza lapha. Kuyini na? Ngingimtshengise ukuthi iMelika ingowesifazane. Ohlambini lwakithi lwemali isithombe sowesifazane. Yonke into phakathi lapha ngowesifazane. Awungitshele awenele amajoyinti otshwala obungekho emthethweni ezweni. Ungabeka amajoyinti angamashumi amane otshwala obungekho emthethweni kuleli dolobha bese ubeka izisebe ezintathu abesifazane ababukeka kahle abaziminyayo bese ngomgwaqo bayothumela eminingi ngokwedlulele imiphefumulo esogweni bebakhanukela kunawo onke amajoyinti otshwala obungekho emthethweni ongawafaka edolobheni. Kunjalo impela. Ngubani ke na ngowesifazane? Uyini na? UNkulunkulu waseMelika. Bathatha abanye balaba badlali abadala bababhayisikopo ukuthi basukume lapha asebagana kane noma kahlanu behlala namathathu kumbe amane amadoda ehlukene ngasikhathi sinye. Namanye elamaphepha bhuku ebadalula ebatshela ebathatha izithombe benqunu ngaphandle lapha. Nani mantombazanyana nibeka lokho kube isibonelo senu. Nani na ngoba unyoko phambi kwenu, mhlawumbe ukhulu wenu phambi kwenu. Bona ukuthi leyo nzalo yenyoka isebenza kuphi na? Mpela iyo. Kuthi yenzeni na? Uma ububi bungukuhambela izizukulwane eziyishumi nane phansi komthetho, ubuntu buyoba njani uma buhanjelwa kulolu suku lapho inzalo elungileyo esicishe iphelele ngamandla na? Kuthi uNkulunkulu wathi kuyoba khona isikhathi kuba woye ngawufinyezanga umsebenzi bengaye kusala noyedwa. Sesikhathini sokuphela. Susani abalungileyo namuhla ebusuku, kuthuzana amadolobha. Wo uthola amalunga ebandla ethembeke ngempela kumabhaptisti nakapresbyterian nokunjalo ngakho konke kodwa banalutho abangalwenza noNkulunkulu kunonogwaja egqoka amapulango okuhamba eqhweni abazi lutho ngalo abakwaziyo kuphela ungumkristu na ngiyikatolika ungumkristu na ngiyibhaptisti ungumkristu na ngiyipresbyterian ungumkristu na ngiyipentecost lokho kuhlangene nalo ungumkhristu ngoba uNkulunkulu ngomsa wakhe wakusindisa futhi uyazi ngalo futhi kukhona ukuguqula impilo yakho ukuthi uphila ngowahlukile futhi ngumuntu omusha futhi uyisidalwa kuKristu Jesu impela. Kodwa niyayibona ukuthi kuphi inzalo yenyoka na? Akuyini inzalo yenyoka na? Ukuphinga. Nelandela na? Ukuphinga no-Eva. Yenzekani kulokho na? Yini yaletha lokho na? Kuyini kulo busuku na? Buka emumva ngaleya eminyakeni embala eyedlula lapho iculo lokuqala liphuma. Ninabantu asebebadala lapho babevamise ukuwahlolisisa amaculo ngaphambi kokuba bawadedele aculo emsakazweni. Ngaso lokuqala laphuma kwakuyilelo elithi bagingeni mantombazane, bagingeni niveze amadolo enu amahle nakho konke kanjalo. Bahlekeni ubaba nomama nibanile bonke uhahaha. Lelo lokuqala abalidedela putshu. Ngicabanga ukuthi kuphi namuhla ebusuku lo mfo owabhala lelo culo na? Ufile. Cabangani ngoKerabho ophuma kuqala wayesethe amajika ayingozi nemidanso yokuhundula izingubo ethumele izinkulungwane zemiphefumulo esogweni na? Cabanga ukuthi lo wesifazane kuphi lo busuku na? Kade afa. Kuphi nalowo mzimba wakhe na? Kele ngale yawo dleko thulile zimpumu nezimpephi seziwudle ezaphuma ngale. Lo wakhe ulele ngale yapha kuNkulunkulu olungileyo. Umbukulisi wathatha lowo wesifazane wenza lezo zingubo ezibukeka zizimbi zindala abagqokayo ezibafuqa bayele nale zingabalingani na? Pho bakwenzelani na? Zikuthobela ukuthini lezo zinto ezinjalo na? Imbangelani ifuna ukubukwa yisilisa futhi ayikho enye indlela yokukufakazela. Futhi uyazi ukuthi uma wenza lokho nesoni esinye esidala sikubuke uyazi ukuthi kusuke sekwenzekeni na? Esinqumweni sokwahlulelwa uthi uMfowethu Branham ngethembeke ngokweqiniso ngakho konke kumyeni wami uyobala ngokuthi unecala lokuphinga. UJesu wathi yilowo nalowo ubuka owesifazane amkhanuke sephingile naye enhliziyweni yakhe. Lapho leyo ndoda isiphendulela ngenxa yokuphinga ubani ozoba imbangela yokukwenza na? Ndlela wagqoka ngayo waziveza ngayo. Manje ngisho ukuthi sekufanele nidloka into esengathi iphuma ebhokisini eseligugile. Kodwa ungabukeka kakhulu okwanenekazi. Bese uphuma lapha uhundule isikhinjana sakho esifihlane bese usibopha ngeribhini encane kanjalo nengane yakho inamehlo angathi awethi leyini kasikilidi nosikilidi emlonyeni wakho uhamba wehla umgwaqo. Awukwenzi lokho kungenganhloso ethize. Ungathi bemsulo ekutheni kukhona ohlose ukwenza kodwa udeveli ukusebenzisa ube yithuluzi njengoba nje enza kuEva. Ungani kube yisizwe sowesifazane na? Ngoba ihoyela khona impela ehlelweni lokukatolika na? Yini namuhla na? Awubazwa nhlobo ephatha uJesu? Yethi Maria, Maria nina kaNkulunkulu, Sisiliya ongcwele, zonke izinhlobo zabangcwele, abangcwele abafileyo. Lapho esikhathini esingeside esedlulileyo ezathe angisezathe eMexico ngonyaka odlule. Nakufike wesifazane ohluphekayo ezihudula, amadolo akhe onke ezihudula kanjalo nesikhumba ekhala futhi ebambe izandla zakhe. Baba ihambisana naye ephethe abantwana ababili abancane nabo bekhala. Umama igula kakhulu ngoba othile wesifazane abambiza ngongcwele wafa. Babe nesithombe sakhe phezulu laphaya egqumeni isithandwa esithile sambulala. Wathi njengabulawa kanjalo kusobala wayengcwele wayelikatolika. Ngakho ngaleyo nkathi wayehamba ukuba ayophenduka. Kuthi wayedotha amamayeli amabili phezulu kwamatshe ayizimbokojwana ukuba ayophenduka.
Brother, if there is one thing that I have to do, Jesus.
Kodwa engakwenza uJesu Kristu wafela izeke.
Grace I am saved and not by
God. Ngomusa ngisindisiwe futhi akungami kodwa ngentando kaNkulunkulu nangobubele bukaNkulunkulu. Lezo zintatele zangibuza zathi, nomzane Branham, engani ngane file yabe ikatibusiwe nezinto ezimbalwa lapho. Amashumi amathathu ezinkulungwane eKatolika Qhabo ngexolisa kwakungamashumi amabili ezinkulungwane amashumi amathathu ezinkulungwane ayese Afrika. Amashumi amabili ezinkulungwane amaKatolika ebukela uKristu njengomsindisi oqondene nabo ngasikhathi sinye ngenkathi lokho kwenzeka ngimi edolobheni laseMexico. Abaphristi babengenakusho lutho abaningi kakhulu baqala isiphithiphithi. Wayenabaningi kakhulu ngaseceleni. Ngakho wathi mnumzane Branham, uyakholwa ukuthi abangcwele bakithi bangenza into efanayo noyenza wona? Ngiyazi imfundiso yabo ngathi impela uma bephila na ngakho ungeke ube ngongcwele oyikatolika uze ufe kuqala uyazi. Ngakho wathi oh ungeke ube ngongcwele uze ufe kuqala. Ngathi ukufunda phi lokho na? Paulu wathi kubo abangcwele base-Efesu nalabo ababizwa nguNkulunkulu. Kubo abangcwele abase-Efesu wayefunda incwadi yakhe nabangcwele bakwezinye izindawo eGalatiya nabangcwele eRoma nokunjalo. Abangcwele abangcwelisiwe. Thini ngalokho na? Wathi kusobala manje asifanele ukuphikisana ngeBhayibheli ngoba siyibandla nalokho ibandla elikushoyo asikhathali ukuthi iBhayibheli lithini kuyilokho kushiwo ibandla. Wathi uthinike umbono wakho ngebandla elikatolika na? Ngathi ngifise ngathi ngabe awungibuzanga lokho. Isizathu sokuthi ungibuzile manje ngizokutshela iqiniso. Wathi kulungile ngifuna ungitshela iqiniso. Ngathi uhlobo lwenkolo yokukhonza imimoya yabafileyo oluphakeme kunazo zonke engizaziyo. Wathi kuthola kanjani lokho na? Kumana nabafileyo ingokhonza imimoya yabafileyo. Ngathi uma lowo ongcwele ephendula kusho ukuthi usesogwenike. Ngoba labo asebenqamule indlela elami iBhayibheli lathi akabe esabuya kunjalo. Kuthi ngathi uma kungukuthi uma wayengongcwele ngudeveli ekhuluma njengongcwele futhi akusikho okungcwele eqinisweni. Wayesethi kuhle manje umzuzu nje. Wathi nawe uthumane nabafileyo futhi. Ngathi kuphi na? Wathi uJesu Kristu wafa. Ngathi kodwa wavuka futhi. Akafile wathi uyaphila kuba amlele kuphela phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Ngangifile sengophilayo futhi ngiphila kuze kube phakade naphakade. Ngingezithulela zokufa nehayidese. Othandayo makeza aphuze ngesihle kuwo amanzi okuphila. Hey, lo nguNkulunkulu wethu. Inzalo yolungileyo isizophuma. Khuluma kubantu ngalezi zinto. Khuluma kubantu ngokubuyela endleleni yeBhayibheli. Khuluma kubantu ngezimangaliso. Khuluma kubantu ngalokho. Ilabo ibandla alilikholwa. Ngakho bangabantwana besihlahla kuNkulunkulu. IBhayibheli lathi uma singenakukumela ukuzingelwa nokuvivinywa, kuhlekwa usulu futhi sibizwe ngabakhinika abangcwele nokunjalo kanjalo. Uma ningenakukumela ningabantwana besihlahla futhi alisibe abantwana bakaNkulunkulu. IBhayibheli lasho njalo. Ngibize ngomkhuleko ongcwele uma uthanda, ngibize nganoma yini oyithandayo. Ingoba nje uma inhliziyo yami ikahle noNkulunkulu nokubona kwami kuhambelana neBhayibheli likaNkulunkulu, ngiqhubeka ngale ndlela efanayo, yebo mnumzane. Yilokho esikukholwayo. Lelo ibandla likaNkulunkulu ophilayo elingafiki ngesayensi yenkolo, alifiki ngomqondo wokuhlakanipha owenziwe ngumuntu. Kufika ngeqiniso lembuliwe ngokoqobo ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkulunkulu. Uma kuphela ngangikade nginomqondo wokuhlakanipha, ngoba ibandla leBaptist noma ibandla leMethodist langifundisa ukuthi lento iyilokhu nalokhu. Lapho ngizweleli iBhayibheli, uma ngangikade ngibaptizwe egameni likaYise indodana nomongcwele, futhi ngalifundele iBhayibheli nomshumayeli wangitshela ukuthi kwakungekho namunye eBhayibhelini owakabhaphathiswa ngaphandle kwasegameni likaJesu Kristu, futhi ngakufunda futhi ngabona ukuthi lelo kwakuliqiniso, ngangiyosho phakathi emanzini ngokukhulu kushesha, yebo mnumzane. Uma wathi zangitshela ukuthi uJesu Kristu wayengumphulukisi omkhulu, nesonto lami langitshela ukuthi izinsuku ezimangaliso sezedlule, futhi nganginesidingo sokuphulukiswa, ngangiyogijima ngesikhulu sivinini ngiye kulelo altar ukuba ngiphulukiswe. Impela ngangiyokwenze njalo. Uma ngingumshumayeli futhi nginomshumayeli wesifazane epulpit lami, futhi ngafunda kulelo iBhayibheli futhi ngabona ukuthi wesifazane bengafanele ukushumayela, bengiyomkhipha lapho uma kuhlubule isikhumba emhlane wami. Khumbulani ukuthi yaze emumva impela lapho udadewethu right ekhona ngobunye ubusuku ukuthi wesifazane wayezongiphonsa phandle ngiphume ngomnyango ngokwenza into efana naleyo, yebo mnumzane. Ngathi awungeni ebandeni lami neyakho endala ngenkathi besavamise ukugqoka kumbe basike izingubo zabo kwehle kuyofika phansi kanje naleyo nto ebukeka ingumhlola futhi cishe ingxenye yomzimba wabo ehlezi obala. Ngathi bake bangena nje ebandeni lami impela ngiyobakhipha. Nomdlwembe umdadana ezansi lapha wapha esikhathini esineside emva kwalokho futhi wangibiza ufa. Wayeyintombazane elikatolika. Wenyuke lapho yahlala phansi naleyo nto kanjalo. Ngabuka emuva ngayibona ihlezi phezulu lapho futhi babecula. Khumula ibhati lami, aya emuva lapho ngalithabeka emahlombe ayo. Ngathi nkosikazi uma uzongilalela ngishumayela ngicela ugqokelele ibhantshi ngenkathi usesebandleni kaNkulunkulu. Niyabona na impela. Yabela tshezela yaphuma lapho yazi kudlala izindetshana zomlomo yaphuma endleni yathi uma nenkolo ngiyivumele iqhomazi yami ibe nalolu hlobo lenkolo. Ngathi ungakhathazeki ingeke ibe nayo. Sasesiba netende bangibiza ngenkathi ifa. Yasaselwa inhliziyo futhi yayifa. Myeni wayo wafika wathi woza masinya futhi ngangiphakathi emhlanganweni. Umkhulu mfana omude eminyango engilindile. Ngagijima nje ngangena emotweni yami ngagijimela phandle lapho. Ngisakuphuka ngahlangana naleyo mhlengikazi omdala phandle lapho ohlala ezansi eHoward Park manje. Wathi mfundisi asekho isidingo sokuza. Lokho sekucishe kube iminyaka engamashumi amabili edlula mhlawumbe ngaphezudlwana. Wathi usefile wathi sekuyimizuzu ethi ayibe mithathu efile. Wathi ujaziluke kakhulu ekhalela wena. Wathi nginomlayezo wakho. Ngathi yini na? Wathi utshele lo mshumayeli ukuthi ngalokho engakushoyo ngicela angithethelele. Ngehla lapho kuyombheka owesifazane omuhle. Uthi wayegule kakhulu, wayenezithembuzane ezincane zivundle ekhaleni lakhe owesifazane omuhle. Nezithembuzane zabuka sengathi ziphumele ngaphandle. Namehlo akhe eqhutshuleke onke engaphandle kwezingoxe futhi ayekweqe ingxenye. Kusobala izibilini zakhe nezinso kwakugudlukile nomusa uqubuka yonke indawo embhedeni kanjalo. Nomyeni wayo wangibuka wathi mfowethu Branham, khuleka ngoba ubefuna ukukubona. Ngathi ukumkhulekela manje ngeke kusasize. Indlela isihlahla esitsheke ngayo yileyo ndlela esiwa ngayo, niyabona na? Ningaduki uNkulunkulu akahlekwa lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. Niyabona ukuthi kukuphi na? Manje kwenzekeni na? Buka owesifazane enza lokho. Buka owesifazane wehlala ngaleya. Intombazane yamakhorasi wayeyini ndodakazi wakhe na usimuka nandwendwe. Ini ndodakazi esimuka nandwendwe na itshitshi lomgqashiyo. Izoba yini ndodakazi yakhe na? We, kwini na? Niyayibona inzalo yolungileyo na? Bukani nina amaBhaptisti, ake nithi ukubuyela emuva esikhathini esincane esadlulileyo. Nibuyele emuva kuJohn Smith umqambi wenu nina amaBhaptisti. Lapho ekhulekela ububi babantu, waze wakhala wakhulekela abantu amehlo akhe aze akuvukala avaleka. Nomkakhe amfunze etafuleni ibhula kuface lakhe. Nani maMethodist konke lapha namagugu okuhloba ekhaleni lenu nangaphezu kwezindlebe zenu bese nibukeka ngendlela yokugibela ngokuhlalela eceleni kwaDavid niphuma igqoke izikhindi nezinto ezifana nalokho. Lapho uJohn Smith omdala omunye wamalunga ebandla lamaMethodist ngaphambi kokuba afe enamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu eminyaka obudala washumayela intshumayelo efishane iminyaka emini amahora amane ayemthwala bambeka epulpiti uthi nanka okwaba ngamazwi akhe okugcina. Wathi ngimangala kakhulu ngokuziphatha kwebandla lamaMethodist. Wathi ngisho nomdzakazi ebandla lamaMethodist afaka amaringi egolide eminweni yawo. Bengathini manje begqoke izikhindi becula ekhwayeni na? Benikhithima kahle kwenzenjani pho? Niziphathise kukanyoko kuyikho impela. Ngaleso sizathu singafuni nalinye lelamahlelo azilazile kulokhu kumbe athembele lapha. SingamaMethodist, singamaBaptist, singabakaKristu nje kwaphela. Kusike kanjalo ukhululeke. Manje niyayibona indlela yenyoka na? Owesifazane onjalo wakho khani okokugcina na? Ngabe lokho kungenzani na? Yini baqhubekela phambili behlela njalo? Bafucela iBaptist emumva, bafucela iMethodist emumva, bafucela iPresbyterian emumva. Benza na bonke babuyela khona emumva njengonina isifebe esidala. Balapho ke bonke benza ubufebe obufanayo. Hayi akwenzi mehluko. Bacunisiwe, bafafaziwe. Bona bafikile bavuma. Bathathe izinyanga zabo ezisithupha zomgoqo wokwalela ukuphuza kotshwala. Abaphuzanga kakhulu ngaleso sikhathi nokunjalo. Babengamalunga amanje bakhokha kahle. Ohe. Njengoba kuhlangena kancane izithelo zikamoya. Izithelo zikamoya zingu kholwa, ukholwe nguJesu Kristu onguye izolo nanamuhla naphakade. Uthando labazalwane, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ububi, ububele, ukukhuthazela, ubumnene, ukuzithiba. Lezo zinto-ke izithelo zikamoya. Futhi ke sithathe umlisa kuhle uphila impilo elungileyo kwakhelene nabo. Wenzenjalo no-Esawu. U-Esawu azange one muntu, futhi u-Esawu wayengokaDavid. Kodwa uJakobe ephuma esizalweni sinye wayengokaNkulunkulu. Develi, inzalo yowesifazane. mzala wankulunkulu ivela manje niyabo konke sekwehlele kulokhu kuyikuphi okusele ezweni namuhla na lokhu ngizokusho ngesankahlu ngempela ngishayele phansi lokhu khona ke sizobe sisihlala imvuselele emva kwalokhu emhlanganweni olandelayo sekufika esimweni futhi sizani angikusho lokhu ukuba ngidolise ukungcwele angikusho ukuba ngikuye sekufike endaweni kwabakhulu inqwaba yamavezandlebe akholwayo abantwana besihlahla nakho kuphawula kwami kokugcina sekufike lapho ngempela ngiyakwazi ukuthi kuyiqiniso lokho sekufike lapho khona osekuvele kube ukujoyina isonto nokuba ngamalunga esonto nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu amandla akho bewaphika sekuze kwafika enqwabeni yabakholwayo abantwana besihlahla kuyilokho impela yini okunye okulandelayo okusele na kukhona umcibisholo ovuthayo olenga ngaleya inqwaba yayo amabhomu athakwe ngokusansimbi nakho konke okunye alindela umandla nje ukuba afike futhi kuyoba khona imbubhiso ngomlilo njengoba kwakukhona ngamanzi noma ngabe nenzani uma ungumKristu futhi unoNkulunkulu enhlizweni yakho futhi wazi ukuthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni ufanele ukuba ngumuntu ojabule kunawo bonke ezweni lonke nxa ungcwele kuwe lapho iBhayibheli lithi uJesu Kristu nguye izolo nanamuhla naphakade amahlelo athi kodwa sikholwa ngokuthi izimangaliso sezedlule.
The Holy Spirit says,
Amen. UJesu Kristu nguwe izolo naphakade. Makube njalo. Uma iBhayibheli lathi iphendukani lowo nalowo nibhapathizwe egameni likaJesu Kristu ukuthele wezono, niyakwamukeliswa umoya ongcwele. Ngokuba isethembiso ngeseni nesabantwana benu kwabezizwe bonke abakude. Inkosi uNkulunkulu wethu, Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Niyabona na, akusibo ababizwa ngamaMethodist, ababizwa ngamaBaptist, kodwa inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bayokwamukela lo moya ongcwele futhi babhapathizwe egameni likaJesu Kristu. Kuyilokho okwashiwo iBhayibheli. Uma lokho kushaya kuwe thana, Amen. Ibandla lathi, oh, akwenzi mehluko. Kodwa lo moya ongcwele kuwe uthi, Amen, ezwini lakhe. Umuntu akanakuphila ngazinkwa sodwa kodwa yizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu nakho lapho ukhona ngifuna ngikhombise umbhalo owodwa lapho okwake kwasho khona ukuthi iaphula elaqala lento ukuba iqhubeke manje ngifuna ngikhombise ukuthi badla amaaphula sengikhombisile lokho lapho uKhayini acabanga khona into efanayo nalapho indlalo yakhe esacabanga into efanayo kodwa isambulo sokomoya saNkulunkulu siyafakaza ngeBhayibheli ukuthi kwaba ngokulalana phakathi kwendoda nomfazi ngokungemthetho. Sivela lapho-ke zikhwaga zenu, sivela lapho-ke isono senu, kuvela lapho-ke ukonakala kwenu, kwehla lapho-ke. Manje qaphelani kukho konke lokhu, lokhu. Bukani, inyawo yayihlakaniphe ngokuphindwe kabili. Indlela yakhe ibihlala njalo ihlakaniphe ngokuphindwe kabili. Futhi ngithanda ukukhwela phezu kwaleli pulpiti bese ngidumela lo mbhobho ngesandla sami bese ngithi mbe ngezinyawo zami phezu kwepulpiti bese ngisho lokhu. Futhi namuhla kuphi ukuhlakanipha kwenu okukhulu na? Umfundisi wenu owehlile wasethola oluningi lwazi lokuhlakanipha futhi uyasukuma ungumfundisi wamabandla amakhulu kunawo onke akhona ezweni nokunjalo njengalokho. Imiphi inzalo yenyoka na? Ezindaweni ezikhaliphile, ezihlakaniphile njengalokho, ezihlakaniphile izifundiso ezinkulu eziyizingapheli? Yilapho-ke, yilele lapho-ke. Ngabe ngempi kungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami kuphela isho inkosi. Ngiyabona kulapho ke esithatha umfowethu omncane emi ezantsi ekhonini ekhala ekhiphe amehlo futhi mhlawumbe emi ezantsi lapho eshaya isiginci sidala ethi umfowethu woza uthole inkosi. Umfundisi adlule ngakhona athi ngeke ngaba nebandla lami. Ngani ngingeke ngalihlanganise, ngeke ngavumela eyami, ngeke ngathanda uLidi noJoni nabanye bangibone ngisendaweni enjengaleyo. Kubeka nzalo kaDeveli. Ukonde ekupheleni kwakho kwaphakade noma kanjani kunjalo ngingasho elinye igama lapho futhi ngithi bantwana besihlahla futhi kuthi impela akube lapho ekhona ukuba niyaboni akakho ongeza kimi uma ubaba wami engamthonsi nakho konke okuza kimi ngiyakukuvusa ngomhla wokuphela akukho lutho okuzolahleka nginakho ngizokugcina akukho umuntu ongakwenza ngaphandle kwalokhu konke kukuye. Ungeke uthi ngenze kukodwa ngumusa kaNkulunkulu okwenzileyo konke. Ngakho akukho lutho engikwenzile, angizange ngibe nakho engingakwenza. Awuzange nawe, awuzange ube nakukodwa ofanele ukutuswa ngakho. UNkulunkulu wakwenza konke jikelele. Awukaze uthinte neyodwa ingxenye yakho ngomunwe wakho. Awuzange uthi kuhle ngivele emndenini olungileyo ngenza lokhu. Lokhu akuhlangane nakho. UNkulunkulu nguye owakwenzayo, umusa kaNkulunkulu. yaxolisa manje likashayeli eshumi nanye kodwa senizovala noma kanjani niyabona bangaka abaqondayo ukuthi ibhayibheli liyakhuluma ngalezi zinto ukuthi ziliqinise nina bantu bethabernakele kaBrenham kakhulukazi na manje lokho nje ukuthi akube ngokukodwa eshumi nesithupha kwalokho esikufundisayo nesikukholwayo kodwa khumbulani yinina zibukeli ngingasho lokhu nina bantu eningezi lapha njengelunga indlela esikukholwa ngayo lokhu ukuthi leli yibhayibheli nebhayibheli iqiniso kankulunkulu futhi siyakholwa ukuthi ethestamente elidala manje babe nendlela yokwazi ukuthi kwakuyini iqiniso nokuthi yikuphi okwakungesilo iqiniso manje sonke siyazi ukuthi babe nomthetho owawulotshiwe bangaka bakwaziyo lokho na umthetho imiyalo yayisemphongolweni nokunjalo kulungile nomthetho emiyalweni wathi ungaphingi ophingayo ukhandwa ngamatshe niyabona na lowo kwakungumyalo nomthetho emiyalweni manje umphongolo wawuhlezi kanje imiyalo yayiphansi iphakathi lapho nemithetho yemiyalo yayisemaphaketheni ngaphezulu ohlangothini lomphongolo uma umuntu ehlele lapha ephingile afike phansi lapha athole okwashiwo ngumthetho mkhandeni ngamatshe wayemkhiphela ngaphandle khona manjalo bamkhande ngamatshe wawunjaloko umthetho emiyalweni manje babe nezinye futhi ezimbili izindlela zokwazi kuhlala njalo kukhona okuthathu njengokuqinisa babe nenye indlela yokwazi futhi kwakuba ngomprofethi kumbe umphuphi bangaka bakwaziyo lokho na uma ekhona phakathi kwenu ongomoya kumbe umprofethi mina nkosi ndiyakuzazisa kuye ngamaphupho ngikhulume kuye ngemibono kunjalo manje waye ngoprofethayo manje uma umuntu efika athi oh haleluya ngikutholile ngiyaprofetha manje egameni lenkosi nginesambulo babe ngakuvumeli lokho kuhambe kanjalo njengoba nina abantu nenza babe kuhlola lokho ngonkulunkulu kuqala manje esihlangwini sesifuba sika-Aroni babe nalokhu ababekubiza nge-urimi tumimi bangake asebake balizwa lelo gama na kwakuyini na kwakungamatshe alishumi nambili eyisithupha ngapha nangapha okhokho abalishumi nambili ijaspi ujuda kanjalo kanjalo kwehle njalo amatshe alishumi nambili bese-ke bethatha lo mprofethi kumbe umphuphi bese bephanyeka lesi sihlangu sesifuba futhi bamise lapho basebethi manje profetha usho isiprofetho sakho nkosi ikhulume kimi yasho izinto ezithize thize akunandaba ukuthi kwakubukela kuyikho ngempela kanjani kwakungezwakala sengathi kuliqiniso eliphelele phaqa kodwa uma lezo zinkanyiso zazingahlangani zenze umbala wothingo lwenkosikazi luvunde lapho i-urimi tumimi lezo zinkanyiso ziba yisibumbatha ndawonye ukusebenza okungesikho okwasemhlabeni kuqinisa niyabona unkulunkulu ubelokhu eliqinisa njalo izwi lakhe niyabona na futhi lezo zinkanyiso ezingesikho ezasemhlabeni zingazange zibaneke lapho khona-ke angikhathali ukuthi wakubukeka kuyikho ngempela kanjani kwakuliphutha uma umphuphi ethe ngiphuphe iphupho naleli phupho lasho ukuthi u-Israyeli kufanele asuke aye endaweni ethize ngoba ama-Asiriya azongena ngakuleli cala ambimbezele bamthatha-ke lowo mphuphi bamehlisele lapho alisho iphupho lakhe uma lezo zinkanyiso zingazange zibaneke zivunde lapho wayesuke esephutheni akunandaba ukuthi uma ama-Asiriya ayesevese ehlezi empini ngaleya wayenephutha Khabo mnumzane bona ngoqobo lalifanele ifakazelwe yi-urimi tumimi manje wonke umuntu uyazi ukuthi ubupristi obudala sebaphela kwaphela ne-urimi tumimi yahamba nabo siyakwazi lokho asikwazi na nobupristi obusha babuzongena futhi iyiphi esinayo i-urimi tumimi namuhla na yebo mnumzane yizwi kankulunkulu yebo mnumzane yilo leli uma noma yimuphi umuntu enahloboluni lwesambulo kumbe ekhuluma noma yini kumbe noma yiphi imfundiso engahambisani nekho futhi ibhekane naleli bhayibheli embhalweni jikelele unephutha angikhathali ukuthi uhlelo lini ulunge ngakanani uhlaniphe ngakanani ufunde ngakanani usephutheni futhi nga noma yimuphi umuntu ekutshela lezi zinto esizifundise lapha ebandleni manje futhi akutshele ukuthi uma ufafaziwe kulungile ukutshele amanga lokho kungeke kubaneke kwi-urimi tumimi nxa ekutshela ukuthi kuthela kulungile ukutshele amanga akutshele ukuthi ngibhaphathizwe egameni kayise indodana umoya engcwele kulungile ukutshele amanga uma ekutshela ukuthi izinsuku zezimangaliso sezedlule ukutshele amanga uma ekutshela ukuthi kulungile ukuba abesifazane bashumayele ukutshele amanga uma ekutshela ukuthi kulungile ukuba uziqhubekele unamathele ehlelweni lakho ukutshele amanga kungeke kubane kwi-urimi tumimi namajazi nezinto eziphumayo kuleso esidala esifebe esingumama
futhi sehlela lapho futhi lapho ingakho singasondelani nehlelo siyabathanda abazalwane bethu nodadewethu abaphandle kulawo mahlelo kodwa awuhambi bese uthi ngiyimethodist bese uzenza umkristu kimi ngumkristu ngoba uzalwa ngomoya kaNkulunkulu awudingi ukuba ngummethodist kumbe umbaptist awudingi ngisho ukuba ngoyedwa kuphela nje ufanele ukuzalwa ngomoya kaNkulunkulu ngiyakukholwa na phezu kwezisekelo uma noma ngubani olapha futhi efuna ukubambisana futhi eze ehlanganyelweni yalokhu kukhonza futhi efuna ukuba aqiniswe ababhathizwe egameni likaJesu Kristu nanti chibi bazobhaphathiza emzuzweni nje uma yakhona noma ngubani abaningi lapha noma ngubani ofuna ukuza noma ngayiphi enye indlela na sikhona kunjalo manje asinabulunga uvele nje uze kuleli bandla siyakhola ukuthi uKristu usebandleni leMethodist ibandla leBaptist ibandla lePresbyterian unawo unamalunga kuwo onke futhi okusilele namuhla isiprofeto samanga sikhipha lezo zinto ukufundisa kwalawo mabandla okuphambene uqobo neBhayibheli manje uma othile engacisele lokho impela bengiyozithola ngikhola ukuthi kukhona umoya kaNkulunkulu owanele kimi ukuthi lisise lelo Bhayibheli bese ngiza ngikulungise uma nje ngivele ngenyiwa ngathawula umshumayeli bese ngibhala igama lami encwadini kepha ngibe ngisenayo inzondo nobubi enhlizweni yami ngibe ngisenomhawu nombango ngibe ngisalokhu ngingakholwa ukuthi uJesu Kristu ngumphulukisi omkhulu nokunjalo kanjalo bengiyohamba ngiqondisane noNkulunkulu ngokukhulu kushesha ngempela ngikholwa ukuthi bengiyokwenza njalo bengiyobaqotho kanjalo ngakho bengiyohamba ngibuyisana noNkulunkulu uma ngavele ngazigaca nje ngoba ngingumbaptist kumbe imethodist bengiyokwehla ngithathe ubuKristu ngibufake enhlizweni yami bengiyokwenza yebo mnumzane manje khumbulani imbuselelo ezayo ezokuqala inkosi ithanda ngale ubusuku bangolwesithathu oluzayo lokho kuphezulu kwalezi zisekelo lalelani bangane kukhona uNkulunkulu weqiniso nophilayo kunjalo uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu umoya ongcwele usebandleni namuhla manje kuba benginomuntu ongitshele lokho bengiyoba nelungelo kungabazi kodwa lalelani ngelinye ilanga ngaleya ngisengumfanyana ngangimi phansi kwesihlahla futhi ngambona ngamuhla wangitshela wathi bagweme labo besifazane abangcolileyo ugweme osikilithi, ugweme ukuqalekisa, ukuphuza nazo zonke lezi zinto nginomsebenzi wakho ozowenza uma usukhulile. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo ngempela obambisana nezwi lakhe. Lapho sengimdadana, wahlangana nami, futhi wakhuluma nami. Ngambona ngaleya, njengesihlathi esivuthayo nalowo mlilo uzungeleza ngaleya. Ngambona ekhuluma futhi esho khona ngempela okuzokwenzeka, futhi ngaso sonke isikhathi kushaya kuphelele ngakho konke, kuphelele kanjalo. Yena lowo osho lezo zinto eziphelisiwe kanjalo nguye yena lowo ongiphefumulela ukuba ngifundise leli Bhayibheli ngendlela engilifundisa ngayo nje kunjalo ngakho livela kuNkulunkulu kimi nguNkulunkulu somandla futhi nguye izolo nanamuhla naphakade uJesu wathi ngivela kubaba ngibuyela kubaba lapho wayezokuza ngenkathi enguNkulunkulu ehlane wayengukhanya okuvuthayo uthi bangaka abakwaziyo lokho na wayengukhanya okuvuthayo seyo mlilo futhi uza lapha emhlabeni futhi wathi ngivela kubaba ngivela kuNkulunkulu ngibuyela kuNkulunkulu ngenkathi efa embelwa evuka futhi noPawulu endleleni ebheke eDamaseko wahlangana naye futhi wayini na useyiyo inseke yomlilo yebo mnumzane wenzani selapha emhlabeni na wenzani ngenkathi ehlangana noPawulu na wamthuma kanjani na wamthumela kumprofeti wamtshela ukuthi ubaphathiswa kanjani wamtshela ukuthi akwenzeni wamlela izandla zakho umphulukisi wamtshela ukuthi wayebona umbono lo Jesu fanayo ulapha namuhla enza izinto ezifanayo futhi kuseyinsika yomlilo efanayo ufundisa into efanayo futhi ekuqinisa ngezwi lakhe nangezibonakaliso nezimangaliso ngiyajabula kakhulu ukuba ngumkristu angazi ukuthi ngizokwenze njani ngiyajabula ukuthi ungumkristu futhi nani tabernakele lapha nginitshelile ukuthi sizoliguqula igama laleli akulungile ukuba libe yitabernakele kaBrenham ngumuntu nje lowo niyabo sizoliguqula igama lalo silenze libe ngelinye igama sizongena kulokho emva kwesikhashana ngifuna nje libe yibande kaNkulunkulu ophilayo ngilifuni libe yiMethodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost bonke labo bantu ngibathanda ngenhliziyo yami yonke angazi ukuthi nguyena umphoko nguyena yena ngeke nganitshela ngimele ukushumayela izwi nje ngiphotsa inetha ngilidonse kukhona amacoco futhi kukhona izilwembu zasemanzini futhi kukhona izinyoka futhi kukhona nezinhlanzi futhi lokho kuNkulunkulu kunquma lokho. Jonsa inetha nje ngishumayela izwi nje ngelidonse bese ngithi nampa Nkosi macala onke ealtare uyabazi abakho ubaze kwasesisekelweni. Angazi ukuthi yimuphi onguyena yena uyabazi ngakho kukuwe Nkosi. Yilokho kuphela engingakwenza ngamandla ami onke. Ngizowelela ngapha ngibambe izinhlanzi ngenethi kwenye indawo manje ngingenise elinye iqembu. Yilokho kuphela engingakwenza kulungile.
Oh, I feel like traveling. Oh, I feel like traveling.
Oh, kuthi angihambe ngiqhubeke, kuthi angihambe ngiqhubeke, ikhala lasezulwini likhanya bha. Kuthi angihambe ngiqhubeke. Manje khumbulani wonke umuntu ofuna ukunquma usuku lokubonana, vele ubize umnumzane Mesaya lapha kumbe Butler 2-1519 siyojabula ukukubona. Uma abathandwa benu bengena kuzoshesha ngesikhathi semvuselelo. Manje ngiyahamba kusukela kulo busuku ukuba ngiye kimi uqobo, futhi ngingabikho izinsuku ezimbili manje kimi uqobo. Ngivele ngingene lapho ngihambe ngiyofundisisa kanje. Nkosi useduze kwami, ngiyazi ukuthi ulapho, futhi izwi lakho lathi uyosondela kulabo abasondela kuwe. Ngiyaqhubeka ngikhuleke futhi ngiqaphele ngize ngibone leyo nsika yomlilo iqala ukunyakaza. Ngiyazi ukuthi isilungeleke. Bese ngiyahamba ngiyongena emsamo mayelana nenkonzo yokuphulukisa, ukukhuleka nokwenza engingakwenza kuba ngisize abagulayo nabakhathazekileyo. Siyawubonga wonke umusa wenu manje. Uthi nxa niza nize nikholwa, futhi sibheke kuba nomhlangano omkhulu. Ngifuna ukusho ukuthi umfoti Jeffries ngabe ukhona namuhla ebusuku na? Sifuna ukumbonga umfoti Jeffries nomsebenzi wakhe. Ngicabanga ukuthi usebuyele esiqhingeni nokunjalo. Ngiyajabula ukubona umfowethu notadewethu Wright nabaningi benu bantu lapha. Futhi ngibona ummeli Robertson lapha esikhashaneni esadlule, engena esikhashaneni esedlule. Bengifuna ukumncoma ngowakhe ngomlayezo abanawo ngelinye ilanga. Akekho washo ukuthi kwakungubani, ngaba namahloni. Kwaba nomlayezo omuhle kabi mayelana nesiprofetho othi awube njengalokhu engikade ngikushumayela kulo busuku. Futhi ngakho kwase kuba khona omunye umfundisi lapha namuhle ekuseni kumbe izolo ebusuku, umfoti Smith ovela ebandleni lamamethodist kumbe ovela ebandleni kaNkulunkulu nganene. Angazi noma ukhona yini kulo busuku noma cha. Uma uke usukume ume kuleli pulpiti bese ubuka emumva ngapha kunzinyana, ukusho akunambitheki yabo, futhi awukwazi ukusho. Uma ukhona umfoti Smith siyakubonga. Ngaba kuselona ohlezi khona lapha lo mfowethu omncane ovela eGeorgia emumva khona lapha ohlezi ngakumfowethu Collins na. Ngiyajabula ukukubona phezulu lapha futhi kulo busuku mfowethu. Futhi nanonke nonke yilowo nalowo uyazi ukuthi ungubani. Ngikholwa ukuthi laba ngudadewethu nomfowethu lapha abahamba bayokhulekela intombazane ngaleso sikhathi khona lapha. Udokotela ohlezi ngapha ohlangothini. Nkosi kubusise dokotela. Manje ngiyacela ningakhutshwa yimina nina befundisi nabazalwane ngenxa yendlela engiqinisa ngayo lokhu kakhulu ngamandla amonke. Leli ithabatakele lethu kuyilokho esikumele, futhi sifuna ukukubeka kuleluzi ngqo, futhi sibanyakaze ngalo. Bese ke uma kwenzeka ukuphuma emgceni sizobuye sibuye sithi wena wawazi kangcono, nakho kusetaping. Niyabona na, nakho lapho ukhona, nakho kusetaping. Sinenqwaba enye eningi ezophuma ngayo sikhathi liyo. Kodwa si ninalokho okungako, hlalani nalokho futhi sizokuthola konke emva kwesikhashana. Njengoba indoda yayinjalo idla ikhabe yathi belimnandi ngempela kodwa lisekhona elinye. Ngakho sinenqwaba enye yakho futhi ezayo. Inkosi nibusisa kahle kakhulu manje. Sizoba nenkonzo yethu yobhaptizo khona manje, ngabe kunjalo mfowethu Neville na? Ukhona yini lapho ozobhaptizwa khona manje na? Asikhathali ukuthi ngubani sisi lapho kuba sibhaptize. Phakamisani izandla zenu labo abebezobhaptizwa. Omunye ngikholwa ukuthi bekuyinanti nenekazi lapha. Futhi ngabe ubekhona omunye na? Manje sinezingubo lapha zabobabili abesilisa nabesifazane. Manje asisho ukuthi shiya ibandla le-Baptist, shiya ibandla le-Methodist, asisho. Hamba ubuyele khona ebandleni lakho.
But if you haven't been baptized according to
Kodwa uma ungabaphathiswa njengokusho kombhalo egameni leNkosi uJesu, hayi egameni lika Jesu kuphela manje, egameni leNkosi uJesu Kristu, lowo ngumbhalo, ubaphathiswe ngokungesikho. Angifuni inkathazo uma sengifika emfuleni. Ngifuna yonke into icace bha njengoba ngazi ukuthi kanjani lapho sengibambele lo thikiti niyabo, ngoba ngifuna ukugibela ngaleso sikhathi. Nginganeluleka ukuba nenze okufanayo. Buyela ebandleni lakho, lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu, yilokho kuphela engingangitshela khona. Kodwa akekho embhalweni owake ubhaptiswa nganoma yiphi enye indlela kodwa kwaba esegameni leNkosi uJesu Kristu. Futhi labo abayibhaptiziwe bayalo nguPawulu ongcwele owathi, uma ingelosi ishumayele noma yini enye ayibe ngeqalekisiweyo, wayaleza kuba beze baphinde babhaptize futhi egameni leNkosi uJesu Kristu. kunjalo futhi wakwenza futhi akwenzayo wasithuma ukuba sikwenze futhi yilokho esizokwenza uNkulunkulu ethanda siyakholelwa ekugezaneni izinyawo siyakholelwa esidlweni siyakholelwa ekubuyeni kwesibili kwaKristu okubonakalayo umzimba ophathekayo wenkosi hayi umoya kodwa umzimba ophathekayo wenkosi uJesu ebuya futhi enkazimulweni siyakholelwa ekuvukeni ngokwenyama kwabafileyo ukwemukela umzimba ongasemdala futhi oshwabene njengoba siya ethuneni kodwa umusha entokozweni enkulukazi impela yobusha kuba siphile kuze kube phakathi siyakholelwa emphefumulweni ongasayi kufa ngoqobo sikholwa ukuthi lulodwa vo uhlobo lokuphila okuphakade futhi lokho ngokuphila okuthola kuKristu Jesu kunjalo impela ngakho ke asikholwa ukujeziswa okuphakade sikholelwa emlilweni wesihogo ukuvutha kwesibabule kodwa sikholwa ukuthi sivutha kuze kube phakade uma senze njalo phela unokuphila okuphakade Wonya kuphela ukuphila kuphakade lokho kuvela kuNkulunkulu kunjalo ushiso mhlawumbe isigidi seminyaka izigidi ezilishumi zeminyaka angazi kodwa ungeke ube nokuphila kuphakade ungeke ushe kuze kube phakade ungasha kuze kube phakade kodwa hayi phakade Niyabo kukhona umehluko phakathi kwephakade nokuze kube phakade. Ukuze kube phakade ungukuze kube phakade naphakade isihlanganiso kuchaza ibanga lesikhathi. Kodwa iphakade awunakho kujeziswa okuphakade. Unokuphila okuphakade ngoba lunye vo uhlobo lokuphila okuphakade. Futhi lo nokuphila okuphakade ukuphila futhi ubusiswe nguNkulunkulu kuze kube phakade. Kepha umphefumulo owonayo lo mphefumulo uyo ini? Kunjalo ngakho awunakho ke ukuphila okuphakade impela unesijeziso sawo kodwa akusikho ukuphila okuphakade ngakho niyabozi ningi izinto okusamele zifundiswe sizozithola kamuva inkosi nibusise manje sithulele iculo elimnandi elidala odadewethu esayongena lapho ngikholwa ukuthi lelinenekazi lapha linga rozela ngabe ngumama wakho lona ngana ibusise inhliziyo yakho Ngiyajabula ukubona dadewethu wenza lokho kuhle kakhulu. Rosella Griffin omunye wabangane abancane abahle kunawo bonke esibe nabo. Ongowesifazane omncane owayesidakwa kwabanye benu bantu lapha ongahle ube isihambi. Rosella kanandaba uma ngisho lokho. Ngenkathi emsamo phezulu lapha lapho la enta lapha eIndiana wena osake wabona olusizo wayengomunye wabo wayeyinkunzimalanga esidakwa. Lapho dokotela abanye badumileyo baseChicago bathi iAlcohols Anonymous nakho konke okunye wayesebehlule. Kodwa ngobunye ubusuku ngenkathi efika emhlanganweni umoya ongcwele wayisombulula impilo yakhe futhi wamtshela khona lapho kwaphela konke. Mbuke manje ngicagele unamashumi amathathu nento eminyaka obudala usungathi uneshumi lesishiyagalombili othandekayo wesifazane omuhle omncane. Akakaze awuthi mbibi ugologo kusukela lapho akasenaso isifiso sawo. Uphilela uKristu ehamba macala onke emugwaqeni yonke indawo efakaza inkazimulo kaNkulunkulu ezonini nasezidakweni kuzo zonke izindawo ezigcwele izidakwa nakho konke okunye edlulele eChicago enzela inkosi okuthize. Wabhatizwa egameni lenkosi uJesu nonina uzela ukuzokwenza okufanayo namhlanje busuku. Uma uNkulunkulu akwazi kumphulukisa, uma uJesu akwazi kumphulukisa. Konke nikwenzayo noma kungezi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni lika yilokho iBhayibheli lakushoyo kunjalo. Kulungile manje sizoba nenkonzo yempaphatizo. Sizowesicima amalambo emizuzu embalwa nje sisalungiselela inkonzo kuba nibaphatizwe futhi ke sizolindela isikhathi esimnandi enkosini. Nizoyenza inkonzo yempaphatizo lobusuku na. Kulungile nibaba. Kungcono nilungele futhi ngizoqala ngizohola amaculo nezinto ngenkathi sisaqhubeka. Ngenkathi besama izingubo zempaphatizo Dr. Shishisani impela kulungile. Ake sicule elinye lelawa amnandi amadala futhi size senze lokho njengoba sisuka kufanele senzeni na Sihamba negama lika Jesu siwa sikhuleka ezinyaweni zakhe inkosi yamakhosi ezulwini yothweswa umqhele lapho uhambo lwethu selufeziwe Kulungile sime ngezinyawo zethu Hamba negama lika Jesu Wano sekhupheke nosesithini Eyawunikeza intokozo Ngizonitshela ukuthi masenzeni Penduka ujika uchawule omunye lapho bese ukuthi Ninjani mfowethu impela ngiyajabula ukuba kanye nawe Kamelele gogo olemnandi kangaka Thimba lemhlaba nokwethaba kwezo Kamelele gogo Kamelele kuko o oh.